This message, A Testimony on the Sea, by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Saturday evening, March 7, 1964, at the Souls Harbor Temple in Dallas, Texas, USA. Lo myalezo, ubungqina elwandle, kamzalwana William Marion Branham, waqala ukushunyayelwa ngesiNgesi ngomgqibelo ngorhatya ngoMatshi mhla wesixhenxe ngowe-1964 eSouls Harbor Temple eDallas, Texas, USA.
Before we bow our heads for prayer, I would like to read some of God's word.
Ngaphambi kokuba sithobise iintloko zethu ukwenzela umthandazo, ndingathanda ukufunda elinye lelizwi likaThixo.
I always like to read his word because my words will fail. They're a man, but his word cannot fail.
Ndasoloko ndikuthanda ukufunda ilizwi lakhe ngokuba amazwi am ayakusilela ngawomntu kodwa ilizwi lakhe alinakusilela.
And you who keep track of the text and so forth, let's read from Matthew, the 14th chapter tonight, beginning with the 22nd verse.
Kwaye wena ugcine umkhondo wesiqendwana. Kunye nanjalo njalo, masifunde kuMateyu isahluko seshumi elinesine ngobu busuku, siqalisa ngomqolo wamashumi amabini nesibini.
And straightway Jesus constrains his disciples to get into a ship and to go before him and to the other side, while he sent the multitudes away.
Kwaye kwamsinya ukusukela apho uYesu wabayalela abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni, kwaye bamandulele ukuya kwelinye icala ngelixa endulula izihlwele.
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when evening was come, he was there alone.
Ezindululeke izihlwele, wenyukela entabeni ngasese ukuba athandaze, kwaye xa kwahlwa ekhona apho yedwa.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary.
Ke kaloku umkhombe ubuselu phakathi kolwandle, untsilwa ngamaza, kuba umoya ubuvela ngaphambili.
And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea.
Kuthe ke ngowesine umlindo wobusuku, wesuka waya kubo uYesu.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear.
Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle, bakhathazeka, besithi, "Ngumsholoko," baza bakhala kukoyika.
But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of a good cheer, it is I. Be not afraid."
Wathetha ke kwa oko uYesu kubo esithi, "Yomelelani, ndim, musani ukoyika."
Let us bow our heads now for prayer.
Masithobiseni intloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo.
While our heads and hearts are bowed before God, is there a need in the building tonight that you'd like to make known to God by lifting up your hands and be remembered in the prayer?
Ngelixa iintloko zethu neentliziyo zithotyisiwe phambi koThixo, ingaba kukhona isidingo kwesi sakhiwo ngobu busuku eningathanda ukuzazisa kuThixo ngokuphakamisa izandla zenu ukuze nikhunjulwe emthandazweni.
Lord, look upon you. Be merciful to us.
Inkosi ijonge phezu kwenu, ibe nenceba kuthi.
Our Heavenly Father, we are coming now into thy presence by the way in the name of the Lord Jesus.
Bawethu wasezulwini, siyeza ngoku ebukhoneni bakho, ngendlela nangegama lenkosi uYesu.
Knowing with the blessed assurance that he promised us if we would ask anything in his name that you would grant it to us.
Sisazi ngesiqinisekiso esisikelelweyo sokuba wasithembisa ukuba siya kucela nantoni egameni lakhe okokuba wena uya kusinika.
We are very grateful for this. Words cannot express the way we feel about it with the assurance that we have that you're listening to us just now.
Sinombulelo kakhulu ngako oku. Amazwi awanakuvakalisa indlela esivakalelwa ngayo malunga nayo ngesiqinisekiso esinaso sokuba wena uphulaphule kuthi kanye ngoku.
You've seen those hands, Lord. You know what they had need of. You're the omniscient, omnipotent, infinite God. And we know that thou knowest the hearts of the people.
Uyazibona ezo zandla, Nkosi. Uyakwazi abanezidingo zakho. Ungokhoyo ndaweni zonke, onamandla onke, ongenasiphelo uThixo. Kwaye siyazi ukuba wena wazi iintliziyo zabantu.
You know our thoughts. Even before we were ever created, you know every thought that we'd ever have. For you are infinite.
Uyazazi iingcinga zethu. Kwanquna ngaphambi kokuba sadalwayo. Wazazi zonke iingcinga esasiza kukhe sibe nazo. Kuba wena awunasiphelo.
And we pray, Lord, at this hour as our desires is reaching for you, look down from the heavens, Lord, and take our request to thy own heart, Lord, and answer us according to thy riches and glory.
Kwaye siyathandaza, Nkosi, ngale yure, njengokuba izidingo zethu zifikelela kuwe, jonga ezantsi usezulwini, Nkosi, kwaye uthabathele izicelo zethu enhliziyweni eye yakho, Nkosi, uze usiphendule ngokobutyebi bakho eluzukweni.
Give to us the desire of our heart, trusting that it's your divine will, and we know that it's your good pleasure to do your will.
Sinike umnqweno wentliziyo yethu, sithemba ukuba yintando yakho engcwele, kwaye siyazi ukuba inkoliseko yakho elungileyo ukwenza intando yakho.
Give us a great outpouring of thy presence tonight again, Lord. Heal the sick, save the lost. Raise up those who are dead in sin and trespasses and bring them to a new life tonight.
Sinike okukhulu ukuphuphumala kobukhona bakho ngobu busuku. Kwakhona, Nkosi, philisa abagulayo, sindisa abalahlekileyo, vusa abo bafileyo esonweni nasekurheqeni, uze ubazise kubomi obutsha ngobu busuku.
May we see Jesus. We ask it in his name. Amen.
Sanga singabona uYesu sikucela egameni lakhe. Amen.
We be seated.
Ningahlala phansi.
We're sorry that we're not able to accommodate the people for seating capacity, but since the first night they say they've had to turn away great multitudes of the people. So we are sorry for that.
Siyaxolisa okokuba asinakho ukungenisa abantu ngomthamo wokuhlala. Kodwa, kusukela kubusuku bokuqala, bathi bafanele bajikise ezinkulu izihlwele zabantu. Ke, siyaxolisa ngako okuya.
Brother Grant, this didn't quite get another room built either to, I believe it's to the left, that he's going to move this petition.
Kwaye, umzalwane uGrant, akabanga nakho nje ukufumana elinye igumbi lakhiwe, nakanjalo uku ndiyakholwa kusekhohlo apho azalisa khona elikhuselo lahlulayo.
Precious, gracious brother today asked me if I'd make this an annual thing to return back to Dallas to his church.
Othandekayo umzalwane namhlanje undicelile ukuba ndiyakwenza le nto yonyaka ukubuyela eDallas ebandleni lakhe.
Such a great invitation is that in this hour when doors closing so fast, and then the man wants me to come back and make it an annual thing, affair. I appreciate that.
Olungako umemo njengoluya kule yure, xa ingcango zivalwa ngokukhawuleza, kwaye ngoko indoda ifuna mna ndibuye kwaye ndiyenze into yonyaka, umba, ndiyakuncoma oko.
I had a time of fellowship with them this morning with Brother Gordon Lindsay and many of them.
Ndibenexesha lokudlelana kunye nabo ngale ntsasa kunye nomzalwana uGordon Lindsay kunye nabaninzi babo.
Brother Harry Green, who's the sponsor of the oncoming meeting down at Beaumont, sitting behind me here tonight.
Umzalwana uPerry Green, ongumxhasi ngemali womhlangano ozayo ezantsi eBeaumont, ehleli emva kwami apha ngobu busuku.
Many of our friends, Brother Don and his wife, we're so happy to have them here. The Lord bless them.
Kunye nabaninzi abahlobo bethu, umzalwane uDon kunye nomfazi wakhe, siyavuya kakhulu ukuba nabo apha. Inkosi ibasikelele.
Now, tonight, just been trying to make my messages just as simple as they could be, so that even a child could understand them.
Ngoku, ngobu busuku, nje, bendizama ukwenza imiyalezo yam nje ibe lula kangangokuba inokuba nako, ukuze kwa nomntana abe nako ukuyiqonda.
Tomorrow afternoon is an evangelistic service, and I wish that you could all come out.
Ngomso emva kwemini yinkonzo yobuvangeli, kwaye ndinqwenela ukuba nonke ningeza.
Now, if you have services at your own church, while you stay where you're stationed at, we don't want no one to leave their own church.
Ngoku, ukuba ninenkonzo kumabandla enu, kutheni hlalani apho nibekwe khona. Asifuni namnye ashiye ibandla lakhe uku.
And then, if you're sick and want to come to be prayed for, and your church is having service tomorrow afternoon, speak to your pastor about it so he won't think bad.
Kwaye ngoko, ukuba uyagula, kwaye ufuna ukuza kuthandazelwa, kwaye ibandla lakho linenkonzo ngomso emva kwemini, thetha nomalusi wakho malunga nayo, ukuze angabi nokucinga kakubi, niyazi.
Let him know that we're here in cooperation to help the entire body of Jesus Christ that's sojourning here in Dallas and around about.
Mazise ukuba silapha ngentsebenziswano ukunceda umzimba wonke kaYesu Kristu ophambukele apha eDallas najikelele.
So, tomorrow afternoon, I think at 2:30, I'm to speak an evangelistic message, and then we're going to pray for all the sick people. Pick up all the prayer cards and things that's been left over through the week, and pray for them all tomorrow.
Ke, ngomso emva kwemini, ndiyacinga. Ngecala leyesibini, ndifanele ndithethe umyalezo wobuvangeli. Emva koko, siza kuthandazela bonke abantu abagulayo. Sithabathe onke amakhadi okuthandazelwa, kunye nezinto ezithe zashiyeka evekini. Size, sibathandazele bonke ngomso.
Now my subject tonight is more like a little drama. Just for a few moments, and I'm going to try to get in as much tonight as I can on praying for the sick.
Ngoku, isifundo sam ngobu busuku, sifana kakhulu nedrama encinci, nje okwethutyana elincinci. Kwaye ndiza kuzama ukufumana kangangoko ndinokuba nakho ngobu busuku, ekuthandazeleni abagulayo.
My text is "Be not afraid." It's I, Jesus speaking. My subject is a testimony on the sea.
Isiqendwana sam sithi, "Musani ukoyika, ndim uYesu ethetha." Isifundo sam ubungqina elwandle.
It must have been about late in the afternoon. The sun must have been going down when this taken place. And now, must have been a hot day, about like it is in here.
Kufanele kwakukumalunga nasemva kwexesha emva kwemini. Ilanga kufanele lalisehla xa oku kwenzekayo. Kwaye ngoku kufanele ukuba yayimini eshushu malunga nanjengokuba injalo apha.
The air conditioner's out and they're working on it. That's the reason I changed my subject from out there what I was going to speak on so I could hurry with it so we wouldn't have to sit in the heat like this.
Isipholisi bushushu sikhutshiwe, kwaye bayasebenza kuso. Eso sisizathu ndiguqule isifundo sam ukusukela khona phaya oko bendiza kuthetha kuko, ukuze ndikhawulezise ngaso, ukuze kungafuneki nihlale ebushushwini njengako oku.
This big fisherman, after seeing what he had through the day, been watching Jesus in his great ministry.
Lo mlobi mkhulu emveni kokubona athe wanakho ngemini ebebukele uYesu kulungiselelo lwakhe olukhulu.
I would have loved to live in that day to follow him. But you know, I'm glad I still have the privilege of doing the same thing, watching him do things.
Bendingathanda ukuphila kulamhla ukuze ndimlandele. Kodwa niyazi ndiyavuya ndisenenyweba yokwenza into ekwanye, ukubukela yena esenza izinto.
And it's greater to watch him today than it was then. I have more faith in him now and can have more faith now than I could have then, because we've had 2,000 years to prove that the gospel's right.
Kwaye kubaluleke kakhulu ukumbukela namhlanje kunokuba kwakunjalo ngoko. Ndinokholo olungaphezulu kuye ngoku, kwaye ndingaba nokholo olukhulu ngoku kunokuba ndandinokuba nalo ngoko, ngokuba sibe namawaka amabini eminyaka yokubonakalisa ukuba ivangeli ilungile.
And after 2,000 years, he's still alive, doing just as he did then. So we have a greater assurance and a more foundation for faith now than they had then.
Kwaye emva kwamawaka amabini eminyaka, usaphila, esenza njengoko wenzayo ngoko. Ke sinengqinisekiso enkulu kunye nesiseko esingaphezulu ngokholo ngoku kunokuba babe nalo ngoko.
Because he was just a man going around with a claim that he was sent from God and was the Son of God, and that God was vindicating his promised word of that day by him, and they had somewhat reason to doubt it.
Ngokuba yena nje wayeyindoda phaya kunye nebango lokuba wayethunywe esuka kuThixo, kwaye wayengunyana kaThixo, kunye nokuba uThixo wayengqinela ilizwi lakhe elithenjisiweyo lawo lamhla ngaye, kwaye babenaso isizathu sokuyithandabuza.
The theologians, they were, and you notice it was a pathetic thing. It was really pathetic, because then the theologians would have believed that if God hadn't blinded their eyes. The Bible said so.
Izifundiswa zenkolo babezizo, kwaye niyaqwalasela, yayiyinto elusizi, yayilusizi kakhulu, ngokuba zona izifundiswa zenkolo zazinokukholelwa oko ukuba uThixo wayengamfamikisanga amehlo azo. IBhayibhile itsho njalo.
And did you know he promised that he would blind their eyes again today if they wouldn't see it?
Kwaye ingaba ubusazi wathembisa ukuba uya kuwamfamekisa amehlo abo kwakhona namhlanje okokuba bangabi nakuyibona.
They'd be heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but would deny the power thereof.
Baya kuba zizityhuthutyhuthu, abathiwe lwale lurhatshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, abangenatarhu, abatyholi, abangenakuzeyisa, abangenakuthanda kulunga, benokufaneleka kobuThixo, kodwa bewaphika amandla akho.
Just exactly a promise right back again.
Kwaye nje isithembiso sibuyile kwakhona.
And you can hardly but just feel sorry for people and their eyes being blinded to this day.
Kwaye akunakho kuphela ukubasizela abantu kunye namehlo abo emfanyekisiwo kuwo lo mhla.
With the scriptures that God has promised that would come to pass right in this day, in this hour, and we're looking right at it and watching it. And then people look and shake their head and walk away, say, I don't see it.
Kunye neziBhalo athe uThixo wathembisa ukuba ziya kwenzeka kanye kuwo lo mhla kuyo leyure, kwaye sikhangele kanye kuyo kwaye siyiqaphele, kwaye abantu bayajonga banikine iintloko zabo baze bemke bathi andiyiboni yona.
It's a pathetic thing, but yet the scriptures has got to be fulfilled. It must be that way.
Yinto elusizi, kodwa noko iziBhalo kufanele zizalisekiswe, kufanele ibe ngalaa ndlela.
So these disciples had been chosen of God. Did you notice Jesus told them, before the foundation of the world, he chose them. And they were an ordained seed of God.
Ke aba bafundi babekhethwe nguThixo, ingaba uqwalasele, wabaxelela uYesu ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, wabakhetha kwaye babeyimbewu ebekiweyo nguThixo
That's why when the troubles come up and the people look like had Jesus in the corner on a question, there was no question to them.
Yiloo nto xa ingxaki zifika kwaye abantu bakhangeleka bemfake ekoneni uYesu kumbuzo, kwakungekho mbuzo kubo.
They couldn't understand it, but they were determined to know nothing else but Him. Thou only has the word of life. And they were determined to stay with it because they were ordained to that office.
Babengenakho ukuyiqonda, kodwa babezimisele ukungazinto kuphela yena. Nguwe wedwa onelizwi lobomi. Kwaye babezimisele ukuhlala kunye nalo ngokuba babebekelwe kwesasikhundla.
So is it today that men and women who are ordained to eternal life will come to eternal life.
Kwaye ke injalo namhlanje, laa ndoda nalaa mfazi obekelwe ubomi obungunaphakade uyakuza kubomi obungunaphakade.
All the Father has given me will come to me. That's His word, and that cannot fail. It's God's word.
Bonke athe wandinika bona ubawo bayakuza kum. Elo lilizwi lakhe, kwaye oko akunakusilela.
And we see these disciples now that had a great meeting that day out in a great field along the side of a mountain.
Kwaye sibona aba bafundi ngoku ababe nomhlangano omkhulu ngalamhla phandle ethafeni elikhulu kwicala lentaba.
And Jesus had told them, "Now you go ahead across the sea ahead of me," and He was going up into a mountain to alone for prayer.
Kwaye uYesu wayebaxelele bona ngoku, ndulukelani ngaphaya kolwandle, nindandulele mna. Kwaye yena wayesanyukela entabeni yedwa ukuya kuthandaza.
And these disciples, after meeting friends, I can just imagine how they felt, because to meet friends and then have to part with friends. Just about time to get acquainted, then you have to say goodbye.
Kwaye abafundi emva kokuba behlangane nezihlobo, ndingafane nje ndicinge indlela abaziva ngayo, ngokuba ukuhlangana nezihlobo kuze emva koko kufuneke nahlukane nezihlobo nje malunga nexesha uqala ukuqhelana, emva koko kufuneke uthi salani kakuhle.
And that's always been kind of a heartache to me across the nation and around the world, has been meeting friends and then leaving them, knowing that there's many that you won't see no more until you meet them at the judgment. It's kind of a sad affair.
Kwaye elo lasoloko iluhlobo lwentliziyo ebuhlungu kum, ukunqumleza isizwe kwihlabathi jikelele, ukuhlangana nezihlobo uze emva koko uzishiye usazi ukuba kukho abaninzi ongasayi kubabona kwakhona de uhlangane nabo emgwebeni, luhlobo lomba ubuhlungu.
I can imagine the boat with the bow of it pushed into the bank.
Ndingafane ndicinge umkhombe kunye negophe lwawo lityhalelwe elunxwemeni.
Must have been Simon Peter with the great brawny arms and shoulders that pushed the boat around and headed it out into the sea.
Kwaye kufanele yayingu Simon Petros kunye nezinkulu ezintsundu ingalo namaqa awatyhala umkhombe apho, kwaye wawubhekiselela elwandle.
And it was all waving goodbye to those on the bank, and they're screaming, "Come back again and bring the Master over to see us and come have another revival. We've been so blessed today," and new friends waving.
Kwaye bonke babewangazelisa uhambani kakuhle kwabo baselunxwemeni, kwaye babekhwaza, "Buyani kwakhona kwaye nize nomfundisi ngapha ukuza kusibona, kwaye nize nibe nenye imvuselelo. Besisikeleleke kakhulu namhlanje," kwaye abahlobo abatsha bewangazelisa.
And he climbed over the rest of the disciples and sat down probably by the side of his brother Andrew and picked up the oars.
Waze wakhwela kubo bonke abafundi wahlala phansi mhlawumbi ecaleni lomntakwabo uAndrea, waze wachola izibhexo.
The ships then were propelled by either the wind or by oars that they pulled.
Iinqanawe emva koko zazihanjiswa mhlawumbi ngomoya okanye ngezibhexo ezazitsala.
And then maybe there'd be setting two in a boat, two on a side, and they would, or two in one seat rather, maybe six or eight oar locks.
Kwaye ngoko, mhlawumbi babeya kube behleli ngambini emkhombeni, ngambini ecaleni, kwaye babeya okanye ababini kwisihlalo esinye, gxebe, mhlawumbi abathandathu okanye ababhixo, abasibhozo.
They would pull and time. That way they could hold the boat in its keel when the storms was on.
Babeya kutsala kwangaxesha kwaye ngalandlela babeya kubanako ukubamba umkhombe kwisiseko sawo xa izaqhwithi zaziqhubeka.
Then the wind's blowing normally, they could hoist up a sail and sail.
Emva koko imimoya ibhudla ngokuqhelekileyo babeya kuxhoma iiseyile baze bahambe ngamanzi.
Must have been a hot afternoon from the looks of the scripture just before this event. And so it must have been a real quiet, sunny, hot afternoon. The sun was setting.
Kufanele ukuba yayimva kwemini eshushu ekujongeni ngesibhalo nje ngaphambi kwesi siganeko. Kwaye ke kufanele kwakuzole kakhulu kushushu imva kwemini eshushu ilanga lalitshona.
And they, as they oared and then turned loose and waved goodbye to the people, hope to see you again sometime as they moved out into the sea.
Kwaye bona, njengoko bebhexa, baze emva koko, bayikhulula, baze bawangazelisa, bavalelisa ebantwini. Sithemba ukunibona kwakhona ngelinye ixesha, njengoko bephumela elwandle.
In the sun set, the evening twilight, and then after a while the darkness set in.
Laye ilanga litshona, kwaye umsobomvu wangorhatya, kwaye ngoko, emva koko ethubeni ubumnyama bangena.
And they must have picked up a pretty good speed of oaring, and that's a hard job when those great heavy oars dips into the sea.
Kwaye, kufanele bathabatha isantya esikhudlwana sokubhexa, kwaye lowo ngumsebenzi onzima.
In most all of them were fishermen and a great strong man used to the sea.
Kwaye ubuninzi babo babe ngabalobi kwaye amadoda awumeleleyo eqhelene nolwandle.
And so as they expecting Jesus to get the boat and follow him on pretty soon.
Kwaye ke njengoko babelindele uYesu ukuba angene emkhombeni az abalandele kwamsinyane.
Why, they got out there and they must have coasted just a little bit. Kind of get your ship started and then let up.
Ngokuba baphumela phaya, kwaye kufanele banqwema nje kancikane uhlobo lokwenza inqanawe yakho iqalise uzemva koko usuke.
Maybe young John must have been the first one to speak up because he was the youngest of the group.
Mhlawumbi uYohane omncinci waye ngowokuqala ukuthetha.
It must have been he that said, I'm getting just a little bit tired. Let's coast for a little bit. Wait a minute. We don't have to hurry. He hasn't come along yet, so we might as well wait a little while and kind of get a good breath of air.
Kwaye, kufanele ukuba yayinguye owathi, ndibabudinwarha, masinqeme ithutyana, silinde umzuzu. Akunyanzelekanga singxame, akakezi okwangoku, ke nathi singalinda ithutyana, size ngahlobo luthile, sifumana ukuphefumla umoya olungileyo.
As he sat there with his head down a little bit, he must have started a testimony meeting, and that's what I want to talk about.
Kwaye, njengoko wayehleli phaya kunye nentloko yakhe isezantsi kancinci, kufanele ukuba waqalisa umhlangano wobungqina. Kwaye, oko, koko ndifuna ukuthetha ngako.
It must have been he that raised up first and said, brethren, no matter what the people say, and how much anyone wants to disbelieve, I'm certainly assured now after today that we're not following a faker.
Kufanele ukuba yayinguye owaphakama kuqala, wathi, bazalwane, akukhathaliseki abantu bathini. Kwaye kukangakanani ubani afuna ukungakholelwa, ndiqinisekile ngoku. Emva kwanamhlanje, okokuba asilandeli mzenzisi.
We are following nothing less than God. For no man could do what he did today unless it was God.
Asilandeli into engaphansi kunothixo kuba akukho umuntu onokwenza oko akwenzileyo namhlanje ngaphandleni kokuba ibinguthixo.
You know when he took those biscuits and broke them and fed that 5,000 there? That's the most amazing thing to me.
Niyazi xa wathabatha loo maqebengwana waze wawaqhekeza wondla la mawaka amahlanu phaya yeyona nto imangalisayo kum.
There could have been a question until today. I'm just repeating his testimony as it was. But that settled it.
Kunokuba kwakunombuzo kude kube namhlanje. Ngoku ndiphinda nje obu bungqina njengoko babunjalo. Kodwa oko kwayigqiba.
So I can remember years ago I used to live down close to the Jordan.
Wathi ndiyakhumbula kwiminyaka eyagqithayo. Ndandiqhele ukuhlala ezantsi kufutshane neJordani.
I can remember as a little boy how my pretty Jewish mother used to pick me up in the afternoon and set me up on her lap and rock me out on the porch when the poppies was blooming along the side of the banks of the Jordan.
Kwaye ndiyakhumbula njengenkwenkwe encinci indlela owam omhle umama womyuda owayeqhele ukundifunqula emva kwemini aze andihlalise emathangeni akhe aze andidlikihle phandle evarandini xa iintyatyambo zazityatyamba ecaleni lonxweme leJordani.
And she used to look across towards the desert from whence our people was brought through this desert.
Kwaye wayeqhele ukujonga ngaphaya ngasentlango apho abantu bakuthi bagqithiswa khona kule ntlango.
She used to tell me Bible stories. One of the great stories that I remember was the Shunammite woman, and when her little boy was dead, and the prophet raised up this little boy again from the dead. That used to be a thrilling story.
Wayeqhele ukundibalisela amabali eBhayibhile. Elinye lamabali amakhulu endinokuwakhumbula yayingumfazi womshumanekazi. Xana inkwenkwe yakhe yayifile. Kwaye umprofeti wavusa kwakhona ekufeni lenkwenkwe incinci. Oko kwakuqhele ukuba libali elinika umdla.
But one of the most thrilling stories, and mother used to tell me, she'd say, now John, you're just a little boy. But I want you to remember, as you grow older, that great Jehovah brought our people up out of Egypt. And we come through that wilderness across the river there.
Kodwa. Elinye lawona lanika umdla lamabali kwaye umama wayeqhele ukundibalisela. Wayeyakuthi, ngoku, Yohane, useyinkwenkwe encinci, kodwa ndifuna ukukhumbule njengoko ukhula usiba mdala okokuba uYehova omkhulu wenyusa abantu bakuthi ukubakhupha eYiputa kwaye seza ngalaa ntlango ukunqumla umlambo phaya.
Oh, for 40 years they journeyed in that wilderness. No places to get clothes and no place to eat.
Kwaye konke okungamashumi amane eminyaka batyutya kulantlango kungekho ndawo yakufumana zimpahla nandawo yakutya.
And God rained bread down out of heaven every night and fed our people in that wilderness because they were in the line of duty following great Jehovah.
Kwaye uThixo wanisa isonka sehla sisuka ezulwini qho ngobusuku wabondla abantu bakowethu kulaa ntlango kuba babesemsebenzini belandela uYehova omkhulu.
And now someday Jehovah is going to be made flesh here on earth in the form of a man. You'll be called the Anointed One, the Messiah.
Kwaye ngoku ngenye imini uYehova uza kwenziwa inyama apha emhlabeni kwimoyo yomntu uya kubizwa umthanjiswa uMesiya.
I remember he'd say as a little boy how that my little boy mind used to try to figure out how did God feed all those 2.5 million people in that wilderness? How did he get all the bread?
Kwaye khumbula ebesaya kuthi njengenkwenkwe encinci, indlela ingqondo yenkwenkwe yam encinci yayiqhele ukuqikelela, izama ukuqikelela. Wayebondla njani uThixo zonke eziya zimbini zinesiqingatha izigidi zabantu kulaa ntlanga? Wayesifumene njani isonka?
I used to ask Mama, Mama, did he have, as Jehovah got great big bunch of ovens up there in the sky, and he'd bake all the bread and run down at night and put it out upon the ground for the people, and Jehovah's big skies are full of ovens?
Kwaye, ndandiqhele ukubuza umama, Mama, ingaba yena uYehova unemfumba yezitovu na phezulu phaya esibhakabhakeni, kwaye ebesa kubhaka sonke isonka aze abaleke ngobusuku ahle asibeke phezu komhlaba ukwenzela abantu, kwaye izibhakabhaka ezinkulu zikaYehova zizele zizitovu na?
She'd say, no, son, you're too young to understand.
Ebeya kuthi, hayi nyana, umncinci kakhulu ukuba uqonde.
See, Jehovah is a creator. He doesn't need ovens. He just speaks, and his word is made manifest when he speaks.
Yabona, uYehova ngumdali, akadingi zitovu, uyathetha nje, kwaye ilizwi lakhe lenziwa libonakale xa ethetha.
He's great Jehovah, and he just spoke it, and the angels distributed it down upon the ground for the people.
UnguYehova omkhulu, kwaye uyasithetha nje, kwaye ingelosi ziyasihambisa zisehlisele emhlabeni ukwenzela abantu.
And today, when I seen him stand there, did you notice that look on his face?
Kwaye namhlanje xa ndimbona yena emile phaya, ingaba niqwalasele okwakujongeka ebusweni bakhe.
There was no doubt in his mind. I climbed over behind the rock and watched him as he took that bread and broke it and handed over to his ministers, us, to distribute it to the people.
Kwakungekho ntandabuzo engqondweni yakhe. Ndakhwela phezu kwelitye, ndaze ndambukela yena, njengoko yena wayethabatha esasonka, wasiqhekeza, waza wasinikezela kuabalungiseleli bakhe, thina, ukuba sisihambise ebantwini.
And then, when he reached back to break again, that loaf was whole again.
Kwaze emva koko, xa waya emva ukuya kusiqhekeza kwakhona, laa loaf yayiphelele kwakhona.
And he'd done that hundreds of times until everyone was filled and there were baskets full taken up.
Kwaye yena wakwenza okuya amatyeli angamakhulu, wade wonke ubani wahluta, kwaye kwaba khona iinkobozi zigcwele zaqokelela.
I know that could be no less than Jehovah, because he acted like Jehovah did.
Ndiyazi oko akunakuba ngaphantsi koYehova, ngokuba wenza njengoYehova wenzayo.
Only Jehovah can create. And I know that that man's not a faker. There's only one creator, and that's Jehovah.
NguYehova kuphela onokudala, kwaye ndiyayazi ukuba laa ndoda asingomkhohlisi. Kukho ukuphela kwakhe umdali, kwaye lowo nguYehova.
And now of all the things that I've seen, that satisfied me.
Kwaye ngoku, kuzo zonke izinto endithe ndazibona, okuya kwandonelisa.
I want you to know now that my heart is completely surrendered, and I believe completely that he's not merely a prophet.
Ndifuna nina nazi ngoku ukuba intliziyo yam inikezelwe ngokupheleleyo, kwaye ndiyakholwa ukuba akangumprofeti nje.
He is a prophet, but he's more than a prophet. He's nothing less than Jehovah God dwelling among us, because he created bread and he had the habits of Jehovah.
Kumprofeti kodwa ungaphezulu komprofeti, akasiyonto ngaphantsi koYehova uThixo ehleli phakathi kwethu, ngokuba yena wadala isonka kwaye wayenezimbo zikaYehova.
No wonder he could say, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father and you can't believe me, believe the works, for they testify of me and tell who I am. Look like people could have seen that easy.
Akumangalisi wayenakho ukuthi ukuba andiyenzi imisebenzi kabawo wam ngoko musane ukundikholelwa kodwa ukuba ndenza imisebenzi kabawo wam nize ningabi nakho ukukholelwa kum kholelwani imisebenzi kuba yona ingqina ngam kwaye iqela ukuba mnandi ngubani kukhangeleka ngathi abantu babe nakho ukukubona okuya lula.
And John was satisfied that he was the Messiah, the one that Isaiah said, unto us a son is born. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Kwaye uYohane wayenelisekile ukuba waye engumesiya, yena lowo athe uIsaya, sizalelwe unyana, kwaye igama lakhe liyakubizwa umcebisi, inkosana yoxolo, uThixo uSomandla.
And John was satisfied because what he had seen, the young fellow giving his testimony.
Kwaye uYohane wayenelisekile ngoko wakubonayo umfo omncinci enika ubungqina bakhe.
About that time, Simon Peter said, "Well, now just a minute. If we're going to have a testimony meeting, I'd like to have something to say."
Malunga nela xesha wathi uSimon Petros, "Kulungile ngoku nje umzuzu." Ukuba siza kuba nomhlangano wobungqina, ndingathanda ukuba nento yokutsho.
You know, I was very skeptic of the whole thing when Andrew, my brother, which attended John the prophet's revival, would testify that the Messiah was coming and he would introduce him.
Niyazi, ndandikroka kakhulu ngento yonke xa uAndrea umntakwethu owayeye kwimvuselelo kaYohane umprofeti. Owangqinayo ukuba uMesiya wayesiza kwaye uyakumazisa yena.
And I was a little skeptic of what Andrew would tell me because I've heard all kinds of Messiah stories and everything else.
Kwaye ndandibukroka ngoko uAndrea wayendixelele khona ngokuba ndandivile zonke iintlobo zamabali kaMesiya nayo yonke into engenye.
But all you brethren remember my old dad. His name was Jonas, and you remember him of how that he was a very staunch believer.
Kodwa nonke nina bazalwane, kumbulani utata wam omdala, igama lakhe nguYona, kwaye niyamkhumbula indlela awayelikholwa lenene ngayo.
How that I can remember mother and dad and all of us as we fish for a living, and we'd catch no fish, we needed bread. And how that we get out on the floor and pray to God, give us a catch today, God, that we might be able to sell our fish and pay off our debts, have food to eat.
Indlela endinokukhumbula umama notata kunye nathi sonke, njengoko sasilobela ukuphila, kwaye sasingabambisanga ntlanzi, sasifuna isonka, kwaye indlela ebesiya kuya kuguqa emgangathweni sithandaze kuThixo. Siphe ukubambisa namhlanje Thixo ukuze sibe nakho ukuthengisa iintlanzi zethu kwaye sihlawule amatyala ethu sibe nokutya kokutya.
How we go out on the sea in the storm and dare to face those storms.
Kwaye indlela ebesisakuya ngayo elwandle kwisaqhwithi kwaye kufuneke ukujongana nezi zaqhwithi.
Dad, I can see his gray hair hanging down his back one day as he sat up on the rail of the boat and talked to me, saying, "Simon, you're my oldest son. You know, I've always believed, Simon, that I would see the Messiah."
Kwaye utata, ndingabona ezo nwele zakhe zingwevu, zijinga emqolo wakhe, ngenye imini, njengoko wayehleli phezu kwentambo yomkhombe ethetha nam esithi, "Simon, ungoyena mdala unyana wam. Niyazi, ndabe ndisoloko ndikholelwa Simon ukuba ndiyakumbona uMesiya."
Our people has looked for him since Eden. And we're sure that he's coming. No matter how long it's been, 4,000 years ago, you say, "But I believe that Messiah will come."
Abantu bakowethu bebemkhangela yena kusukele e-Eden. Kwaye siqinisekile ukuba yena uyeza akukhathaliseki nokuba kudala kangakanani oko kube kungamawaka amane eminyaka eyagqithayo utsho kodwa ndiyakholwa ukuba uMesiya uyakuza.
And every Jew has believed that he would see the Messiah in his generation. I hope to see him in my generation. But it looks like I'm getting old now. I've got to stop to see and getting my aches and pains. I probably won't see him in my time. But maybe you will, my son.
Kwaye wonke umYuda ube ekukholelwa ukuba uya kumbona la Mesiya kwisizukulwana sakhe. Ndiyathemba ukumbona yena kwisizukulwana sam. Kodwa kukhangeleka ngathi ndiyaguga ngoku. Kufanele ndiyeke ulwandle. Kwaye ndifumana incwina neentlungu. Mhlawumbi andisaye kumbona kwixesha lam. Kodwa mhlawumbi uya kumbona nyana wam.
And I want to train you in the scriptures. Son, before the Messiah rises on the scene, there will be all kinds of things going on. All kinds of false things. Because Satan will do that to destroy the influence of the real Messiah when he comes.
Kwaye, ndifuna ukukuqeqesha ezibhalweni. Nyana, ngaphambi kokuba uMesiya abonakale, kuya kubakho zonke iintlobo zezinto eziqhubekayo. Zonke iintlobo zezinto zobuxoki. Ngokuba uSathana uya kukwenza oko. Ukutshabalalisa impembelelo kaMesiya wenene xa yena esiza.
It's always been that way. Still that way.
Ibe isoloko ingaloo ndlela. Isekwa ngaloo ndlela.
And then we find out, he said, I remember, he put his arm around me, said, son, there's only one way that you'll be able to identify that Messiah.
Kwaye ngoko, siyafumanisa, wathi. Ndiyakhumbula wabeka ingalo yakhe kum wathi, nyana, kukho ekuphela kwayo indlela oyakuthi ube nako ukumazi la Mesiya.
Now we've had hundreds of years without any prophet. Malachi was our last prophet. That's been 400 years ago. We haven't had a prophet.
Ngoku, sibe namakhulu eminyaka ngaphandleni komprofeti. UMalaki waye ngumprofeti wethu wokugqibela. Oko kube kungamakhulu amane eminyaka eyagqithayo. Asikhange sibe namprofeti.
But remember, Moses told us in the scriptures that when the Messiah come, he would be a prophet. When he rose on the scene, we Jews are taught to believe the prophet.
Kodwa, kumbulani, uMoses wasixelela ezibhalweni ukuba xa uMesiya efika, uya kuba ngumprofeti xa ebonakala ekubonakaleni. Thina mayuda sifundiswe ukukholelwa umprofeti.
And the Messiah's journey on earth is a spoken word of God that he's promised us. And the word always comes to a prophet and a prophet vindicates that word. Don't you never forget that, son.
Kwaye, uhambo lukaMesiya emhlabeni. Lilizwi elithethweyo likaThixo athe wasithembisa lona. Kwaye ilizwi lasoloko lisiza kumprofeti. Kwaye umprofeti ungqinela elalizwi ungaze ukulibale oko nyana.
There may be great things rise. There may be great enthusiasms and great things. But remember, the Messiah will be a prophet because we know that God never changes his way, and he said the Messiah would be a prophet.
Kungabakho izinto ezinkulu ezivukayo, kungabakho ukuthabatheka okukhulu kunye nezinto ezinkulu. Kodwa khumbula, uMesiya uyakuba ngumprofeti, kuba siyazi ukuba uThixo zange wayiguqula indlela yakhe. Kwaye wathi uMesiya uyakuba ngumprofeti.
So remember, son, prophets are those who have the word of the Lord, and when the Messiah comes, he'll be a prophet.
Kumbula nyana, abaprofeti bangabo banelizwi leNkosi. Kwaye xa uMesiya efika, uyakuba ngumprofeti.
I can just still feel his arms, said Simon, as he put it around me. And Andrew was standing there brushing the net at the time. You remembered, Andrew? Yes, Simon, I remembered.
Ndingayiva nje ingalo yakhe, watsho uSimon, njengoko wayibeka kum. Kwaye uAndreya wayemile phaya ehlamba umnatha ngelo xesha. Uyayikhumbula, Andreya? Ewe, Simon, ndiyayikhumbula.
And Andrew trying to tell me that this John was a prophet. I had other things to do. I had to sell the fish and things.
Kwaye, uAndrea ezama ukundixelela ukuba lo Yohane wayengumprofeti. Ndandinezinye izinto zokwenza. Kwakufuneka thengisa intlanzi nezinto.
So, father's been dead for years. But I've always kept that on mind. Daddy said the Messiah would be a scriptural identified prophet. Not forget it because it's a spoken word of God.
Ke, utata ube efile iminyaka. Kodwa, nasoloko ndikugcinile okuya engqondweni. Utata wathi, lo Mesiya uyakuba ngumprofeti owaziswe ngesibhalo. Kwaye, ungayilibali loo nto. Kokuba lilizwe elithethiwe likaThixo.
And that word has constantly always come to the prophets that identified it. Are manifested what was promised for the age.
Kwaye elalizwi libe lisoloko okoko lisiza kuba profeti oko kuyazisile okanye kubonakalise oko kwakuthenjiselwe isigaba.
And now Simon one day said, you know, Andrew asked me to go to a meeting. And I went down there to the meeting where this fellow Jesus was.
Kwaye ngoku uSimon ngenye imini, wathi yena, wathi, uyazi, uAndrea undicele ndiye emhlanganweni, kwaye ndihlile, ndaya phaya emhlanganweni, apho lo mfo uYesu wayekho.
I'd heard all kinds of rumors. There was a Jesus raised up before him that promised to be some great something, led 400 out, and they all perished, and so forth.
Kwaye, ndeva zonke iintlobo zamarhe, kwakukho uYesu owayevusiwe ngaphambi kwakhe. Owathembisa ukuba unguthile omkhulu, wakhokhela amakhulu amane, kwaye batshabalala bonke, kunye nanjalo njalo.
I thought it was just another one of them kind, with some kind of a great enthusiasm of some revival or some great denomination they were going to make. But one day I thought I'd go with Andrew here, my brother.
Ndacinga ukuba ngomnye wolo hlobo, kunye nohlobo lokuthabatheka okukhulu kwemvuselelo enkulu. Okanye ihlelo elikhulu elithile ababeza kulenza. Kodwa ngenye imini ndacinga, ndiya kuya noAndrea apho umntakwethu.
And I can imagine about that time the boat began to shake. Somebody began to shout and said, sit down, don't rock the boat. Wait a minute, sit still.
Kwaye, ndingafanya ndicinge, malunga nela xesha, umkhombe waqalisa ukugungqa. Umntu othile waqalisa ukukhwaza, kwaye wathi, hlalani phantsi, sanokugungqisa umkhombe. Lindani umzuzu, hlalani ngenzolo.
And he said, you know, when I went down there and walked into the face of him the first time, he looked me right straight in the eye and told me what my name was. He'd never seen me before.
Kwaye wathi, niyazi, xa ndehlela phaya ndaze ndaya ebusweni bakhe, into yokuqala, wandijonga ngqo elisweni, waze wandixelela igama lam lalingubani.
Not only did he know me, but he knew that godly old father of mine that had instructed me in the scriptures. And I know that that was Messiah. That settled it for me. Right there. That made it right for me.
Hayi kuphela kuba wandazi. Kodwa waye wazi nalaa tata umdala unobuthixo wam. Owandiyalelayo ngezibhalo. Kwaye. Ndayazi ukuba lowa yayingumesiya. Oko kwayigqiba kum kanye phaya. Oko yayikuko kwayenza yalunga kum.
Must have been Philip said, can I say a word here? Now he said, Brother Nathaniel, don't let this hurt you because, you know, we studied the scrolls for years and years what the Messiah would be.
Kufanele yayinguPhilip wathi, ndingatsho ilizwi apha. Ngoku wathi, mzalwana uNathaniel. Ungavumeli oku kukuvisa kabuhlungu ngokuba uyazi sizifundisisile iincwadi ezisongwayo iminyaka neminyaka oko uMesiya ayakuba kuko.
But when I seen him do that, I took off and got my friend here, Nathaniel, and when he come over, Nathaniel said, let me tell it.
Kodwa, xa ndabona yena esenza oku ya, demka. Ndaya kubiza umhlobo wam apha, uNathaniel. Kwaye, xa wayezayo, wathi uNathaniel, mandiyixele.
all the, you know, there's something about when Jesus has done something for you, you just can't hardly stand still. You got to tell it yourself. Isn't that right? If it's something real, you just got to say it.
Oh, niyazi. Kuko into ethile malunga na xa uYesu athe wakwenzela into akunakho nje ukuma bhunxe uyakuhamba uyokuyixela kwakhona ayinjalo ukuba into engenene ufanele nje uyitsho.
When he filled me with the Holy Ghost, I want to tell about it. I want somebody to know about it. Not somebody else tell it. I want to say it myself.
Xa yena wandizalisa ngomoya oyingcwele ndifuna ukuchaza, ndifuna umntu othile ayazi malunga naye, hayi umntu ongomnye ayichaze, ndifuna ukuyitsho ngokwam.
I just imagine Nathaniel got all enthused and said, you know, I'd like to say this.
Kwaye nje ndafanya nacinga, uNathaniel wathabatheka waze wathi, uyazi, ndingathanda ukukutsho oku.
I was a little skeptic of you, Philip, when you told me, I asked you, could any good thing come out of Nazareth? And you gave me the best answer that any man ever had. Come and see.
Bendikhoka kancinci ngawe, Philip. Xa wandixelelayo, ndakubuza. Ingaba ikhona na into elungileyo enokuphuma eNazareth? Kwaye wandinika eyona mpendulo ingcono anokuthi nabani umntu abe nayo. Yiza ubone.
That works good today. That's right. Don't stay home and criticize. Come find out for yourself.
Oko kusebenza lungileyo namhlanje. Injalo lonto. Sukuhlala ekhaya ugxeke. Yiza sifumanisele ngokwakho. Yabona.
Said, could anything good come out of Nazareth? Said, come and see for yourself. And you know what you told me?
What? Ingaba ikhona na into elungileyo enokuphuma eNazareth? Wathi, yiza uzibonele. Kwaye uyazi othe wandixelela khona.
And when I walked up into his presence and he told me that I was a Hebrew, an Israelite, and was an honest man, I knew that, but I wondered, how could it be?
Kwaye, xa ndenyukela ebukhoneni bakhe, kwaye wandixelela ukuba ndandingumHebhere, umSirayeli, kwaye ndandiyindoda enyanisekileyo, ndakwazi oko, kodwa ndamangala. Ingaba njalo njani?
He looked like an ordinary man. I was expecting the Messiah to come down a golden quarters from heaven right down to the head of the denomination here to Jerusalem, walk out and say, Caiaphas, I have arrived.
Wakhangeleka njengayo yonke indoda eqhelekileyo. Ndandilindele uMesiya ukuba ehle ngeepaseji ezinde ezisuka ezulwini kanye ukwehlela kwintloko yobuhlelo apha eYerusalem. Ahambe aphume athi Khayafa ndifikile.
But they find out he come out of Nazareth from a poor family and actually a kind of a black name behind him as an illegitimate child.
Apho eluhluphekileyo kwaye ngokuchanekileyo enegama elibi kuye nje ngomntwana ongumgqakwe.
Here he stood dressed in ordinary clothes, not like a priest or somebody, just an ordinary man.
Nanku emile yena enxibe iimpahla eziqhelekileyo, hayi njengombingeleli okanye umntu othile, nje indoda eqhelekileyo.
And I thought when I walked up there, how can that be a Messiah?
Kwaye ndacinga xa ndanyukela phaya, angathini lowa ukuba nguMesiya?
One old garment on he'd wore since he was a young fellow, and here this same garment on, his hair hanging down his back, and like an ordinary man of the street.
Enye endala ingubo eyinxibile, waye inxibe oko waye sengumfo osemtsha, kwaye apha yile ngubo inye eyinxibile, kwaye iinwele zakhe zijinga emqolweni wakhe, kwaye njengendoda eqhelekileyo yasesitratweni.
And he looked me in the face and said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Kwaye wandijonga ebusweni wathi, phambi kokuba uPhilip akubize, ube uphantsi komthi ndakubona.
That settled it for me. I know by the word that was Messiah. That was him.
Oko kwayigqiba kum. Ndiyazi ngelizwi. Lowo yayingumesiya. Yayinguye.
And the boat must have shook and the testimony meeting was going on. Oh, what a wonderful time they were having out on the sea there. Just having a great time.
Kwaye kufanele ukuba umkhombe wagungqa kwaye umhlangano wobungqina uqhubeka Oh, elinjani ukuba mnandi ixesha ababe nalo phandle elwandle phaya nje benexesha elimnandi.
Andrew said, I'd like to say something that kind of puzzled me for a little while.
Wathi uAndrea, ndingathanda ukutsho into eyathi yandibhida okwethutyana.
You remember when we was going down to Jericho and he said, we must go up, I have need to go by Samaria?
Niyakhumbula xa sasisihla sisiya eYeriko, wathi kufuneka sinyuke ndinesidingo sokugqitha eSamari.
So he went up to Samaria and there at the city of Sychar when he sent us all away to buy victuals over in the city.
Ke wenyuka waya eSamari kwaye phaya esixekweni saseSikare xa wasithumayo ukuya kuthenga ukutya ngaphaya esixekweni.
Oh yes, I remember that well. Yes, yes.
Oh, ewe, ndiyakukhumbula oko ke bonke kubo. Ewe, ewe.
The boat was just shaking. Everybody having a wonderful testimony after the revival was over. So they were going having this testimony meeting.
Umkhombe wawugungqa nje wonke ubani enobungqina obumangalisayo emva kwemvuselelo iphelile. Ke babe nalo umhlangano wobungqina.
He said yes, and you remember we slipped up, and to our surprise, we saw our master talking to a marked prostitute. We thought that's bad.
Waza wathi, ewe, kwaye, niyakhumbula sanyebelezela, kwaye, ekothukeni kwethu, sabona umfundisi wethu ethetha neenyukazi elaziwayo. Oh, sacinga, kubi koko.
Look at him out there talking to this young woman and sent us away, and here he is out here with this ill-famed woman sitting here.
Jonga kuye phandle phaya ethetha nalo mfazi mtsha, kwaye usithumele kude. Kwaye nanku yena ephandle apha kunye nalombi umfazi ehleli apha.
Remember we stand just behind the bushes and we listen to their conversation.
Kumbula sasimi nje ngasemva kwamatyholo kwaye saphulaphula kwincoko yabo.
And we heard him say to her, woman, go get your husband and come here.
Saza samva yena esithi kuye, mfazi, hamba uye kubiza umyeni wakho nize apha.
And we said, well, we might have been mistaken. Maybe the woman was just legitimately married.
Saze sathi ke singaba sasiphazamile. Mhlawumbe umfazi wayengotshatileyo ngokusesikweni.
And she looked him back in the face and said, sir, I don't have any husband.
Kwaye wajonga kuye emva ebusweni waze wathi, mhlekazi, andinamyeni.
You remember our hearts failed. Our great Messiah that we had confidence in here was caught in a lie, a crossfire. Because he said, go get your husband, and she witnessed back that she had no husband. Now it's backfired on you.
Niyakhumbula indlela iintliziyo zethu ezasilelayo. UMesiya wethu omkhulu ebesimthembile. Nanku ebanjiswe ebugxokini, impixano. Kuba wathi yakubiza umyeni wakho kwaye wayengqinile emva ukuba akanamyeni ngoku ibuyela kuye.
Remember how we all looked surprised and the breath was gone out of us? Yes, I remember.
Kumbulani indlela sonke esajongeka sothukile kwaye umoya wokuphefumla wawumkile kuthi, ewe, ndiyayikhumbula.
And then you remember the next words? He said, thou hast said the truth. Because you've had five, and the one you're living with now is not yours.
Kwaye niyakhumbula ngoko amazwi alandelayo, wathi uthethe inyaniso, ngokuba ubunabahlanu, kwaye nalona uhlala naye ngoku asingowakho.
Oh, you remember the testimony meeting behind the bush? See, you can't corner him. He's God.
Oh, niyakhumbula umhlangano wobungqina emva kwamatyholo. Bethu, yabona, akuna kumfaka engxingweni yena, nguThixo.
Oh, Simon said that just, Andrew said that settled it for me.
Oh, wathi uSimon, oko nje, wathi uAndre, oko kwayigqiba kum.
Bartholomew said, wait, I'd like to put in a testimony, can I do it, brother?
Wathi uBartholomew, linda, ndingathanda ukufaka ubungqina, ndingabenza bazalwane.
Oh, well, I suppose you can. We got plenty of time. He hasn't come up yet, so we'll just make a few paddles. Go ahead, Bartholomew, you testify.
Oh kuhle ndicinga ungabenza sinexesha elininzi akakafiki okwakaloku nje ke siyakwenza ezimbalwa izibhexo siqhubeke but ilumeyi ngqina.
Well, one of the great things to me, you remember our sister down in Jericho named Rebecca? Yes. And her husband run a restaurant down there. Uh-huh. And he was a businessman. And his name was Zacchaeus. Yes, yes, I remember him well.
Kulungi, enye yezinto ezinkulu kum. Niyakhumbula udade wethu ezantsi eYeriko obizwa uRebecca, ewe. Kwaye umyeni wakhe unevenkile yokutyela ezantsi phaya. Aha. Kwaye wayengusomashishini kwaye igama lakhe lalinguzakeyo. Ewe, ewe, siyamkhumbula kakuhle.
You remember, she was one of our sisters. She had believed on the Lord, and she was so afraid that Zacchaeus would let it all get by without accepting Jesus. And oh, Zacchaeus was a very good friend to the priest there.
Niyakhumbula wayengomnye woodade bethu wayekholelwe kwinkosi kwaye wayesoyika kakhulu ukuba uZakeyo wayeyakwenza igqithe engamkelanga uYesu kwaye uZakeyo wayengumhlobo olunge kakhulu kumbingeleli phaya.
And so she was praying that something would happen, that his eyes would come open and he'd recognize that this was the master. This was the vindicated word of God made flesh among us.
Kwaeke wayethandaza ukuba into ethile iyakwenzeka ukuba amehlo akhe ayakuvuleka kwaye uyakuqonda ukuba lona yayingumfundisi eli lalilelingqinelweyo ilizwi likaThixo lenziwe inyama phakathi kwethu.
And we tried to tell him about how that Jesus of Nazareth knew the secrets of the heart, showing that he was the Word, because the Word discerns the thoughts in the heart.
Kwaye wazama ukumxelela yena malunga nendlela la Yesu waseNazarete awaziyo impihlelo zentliziyo ebonisa ukuba waye elilizwi kuba ilizwi licalula iingcingane zentliziyo.
Nonsense! He said, I believe the priest. What the priest says is good enough for me because he belonged to all the orders of the city, the Kwanis and everything else, you know, so it's kind of hard for him to let down on it.
Ubuvuvu, wathi, ndiyamkholelwa umbingeleli, oko akutshoyo kulunge ngokwaneleyo kum, ngokuba ungowazo zonke izintlu zesixeko, amakiwani nayo yonke into engenye, niyazi, ke yena, ngathi kunzima kuye ukuyiyeka.
So, Rebecca asked us all to pray. And every time we come up to the subject, he was a prophet, he'd say, nonsense! The priest says he's Beelzebub, he's a devil. He does that by the power of the devil. And he's just a mental telepathist. That's all there is to it. There's nothing to it.
Ke, uRebecca wasicela sonke ukuba sithandaze. Kwaye lonke ixesha sifika kwincoko yokuba wayengumprofeti yena. Ebesaya kuthi ubuvuvu. Ababingeleli bathi, kubhelezabhule kumtyholi ukwenza oko ngamandla kamtyholi kwaye njengumfundi wengqondo kuko konke okukuyo akukho nto kuyo.
So there's no such a thing in this day. We haven't had prophets for hundreds of years. How could that guy, not even with the fellowship card, how could he ever be a prophet? Oh, no way was such a thing.
Ke akukho nto injalo kule mihla. Asikhange sibe nabo abaprofeti amakhulu eminyaka. Kwaye angathini la mfo engenalo kwanekhadi lobudlelwane angathini ukuba ngumprofeti akukho ndlela ebengabe yinto enjalo yena.
But you know Rebecca kept holding on his wife and praying.
God niyazi uRebecca waqhubeka ebambelela umfazi wakhe kwaye ethandaza.
One morning when Jesus is coming into the city, well then we find out that Rebecca told us that Zacchaeus had went out to the street to see him.
Kwaye ngenye intsasa xa uYesu wayesiza esixekweni kuhle koko sifumana ukuba uRebecca wasixelela ukuba uZacchaeus waye eye esitratweni ukuya kumbona.
So he didn't believe he was a prophet, so he said, I'll just get a good look at him. I testified to us at the restaurant the other day when we was eating.
Ke waye engakholwa ukuba ngumprofeti yena ke wathi ndiyakumjongisisisa yena indlela angqine ngayo kuthi kwivenkile yokutyela ngenye imini xa sasisitya.
So he climbed up in a sycamore tree and said, "You know what? I'll just disguise myself up here so he won't be able to see me."
Ke wakhwela phezulu kumthi womthombe waze wathi, "Uyayazi intoni? Ndiyakuzifihla phezulu apho ukuze angabi nakho yena ukundibona."
I'm a little fella anyhow, very short, and I can't see him down there in a crowd, so I'll just climb up here in the tree. And he got to where two limbs meet, and there he sat down by these limbs.
Ndingumfo omncinci kakade, omfutshane kakhulu, kwaye ndingambonela ezantsi phaya esihlweleni. Ke ndiyakukhwelela nje phezulu apha emthini, kwaye wafika apho amabini amasebe ahlanganayo.
That's just a good place to sit down and study it over. That's where two ways meet, yours and God's. Your ideas, that's a good thing to think it over.
Leyo nje yindawo elungileyo yokuhlala phansi uze uyifunde kwakhona. Kulapho indlela ezimbini zihlangana khona. Eyakho nekaThixo, imbono zakho. Leyo into elungileyo ukucinga kwakhona.
So he said, "You know what? He must have been a prophet. He could have been. It couldn't be possible. I could be wrong."
Ke wathi, "Uyazi intoni? Kufanele ukuba waye yena engumprofeti. Waye nokuba nguye. Inokwenzeka. Ndingaba ndiphosisini."
So I'll tell you what. I'll get a good look at him and he won't know me. So I'll just take all the leaves and pull them in like this around me. And I'll disguise myself so he won't even see me at all.
Ke ndiyakuxelela intoni. Ndiyakumjonga yena kakuhle. Kwaye akayi kundazi yena. Ke ndiyakuthabatha onke amagqabi ndize ndiwatsale ngolu hlobo ukuzibhijela. Kwaye ndiyakuzifihla mna ukuze angabi nakho nokundibona konke konke."
And I'll watch him when he comes by, and if he doesn't look like the right kind of a person, I'll give him a piece of my mind sitting up here in his tree.
Kwaye ndiyakumbukela xa egqitha. Kwaye ukuba akakhangeleki njengohlobo lomntu anguye, ndiyakumnika yena imbono yam. Ndihleli apha kuloo mthi.
So he watched and had a leaf so he could raise up and see him when he come around the corner.
Ke wabukela waze waba negqabi ukuze abe nakho ukuphakama abe nokumbona yena xa ejikela edolweni.
And when he come around the corner, walking down the street, you know, looking from one side to the other, disciples saying, "Stand aside, I'm sorry."
Kwaye xa wajikela edolweni esihla ngestrato, niyazi ejonge kwelinye icala, kwaye abafundi besithi, "Yima icaleni, uxolo."
People with sick children and things, "I'm sorry, Master's awful tired. Had a great service last night. A gentleman like, would you please stand aside and let him by? Well, he's making his way down to the city, and would you please just stand aside?"
Kwaye abantu abanabantwana abagulayo nezinto, uxolo. Umfundisi udinwe kakubi. La nkonzo inkulu kubusuku obugqithileyo. Kwaye ndoda ekhangeleka elinene, unganceda ume ecaleni, umvumele yena agqithe. Kuhle, uhamba ngendlela yakhe ukwehlela esixekweni. Kwaye unganceda nje ume ecaleni.
And Zacchaeus sitting up here in a tree looking down at him.
Kwaye uZakeyu ehleli phezulu apha emthini ejonge ezantsi kuye.
And Jesus come right straight under the tree, stopped, looked up. Said, "Zacchaeus, come down from there. I'm going home with you for today for dinner."
Kwaye uYesu weza ngqo phantsi komthi wema wajonga phezulu waze wathi, "Zakeyu, yehlika emthini. Ndigoduka nawe namhlanje ukuya kutya idinara."
That settled it for me. He knew he was up there and knew his name, what he was. That settled it. That's Messiah to me. Yes, sir. Because we know the Messiah was to do that. Certainly.
Oko kwayigqiba kum. Wamazi ukuba wayephezulu phaya kwaye walazi igama lakhe. Into awayeyiyo. Oko kwayigqiba. Lowo nguMesiya kum. Ewe mhlekazi. Ngokuba siyazi ukuba uMesiya wayefanele akwenze okuya. Ngokuqinisekileyo.
So he had to go home with him, said that day for dinner. What a great time that was. We remembered.
Ke kwakufuneke yena agoduke kunye naye wathi ngalamini ukuya kwidinara. Elinjani ukuba likhulu ixesha elalililo. Siyalikhumbula.
You know, it must have been about that time the testimony meeting was going on. You know, these disciples out there on the sea testifying, it must have been down in the blackness of the night somewhere up in the northlands there that Satan must have moved up over the hill and looked down.
Niyazi, kufanele ukuba kwakumalunga nelaa xesha umhlangano wobungqina wawuqhubeka. Niyazi, aba bafundi phandle phaya elwandle bengqina kufanele kwakusezantsi ebumnyameni bobusuku ndaweni ithile phezulu kwimihlaba yasentla phaya apho uSatan okwafanela ukuba wenyukela ngaphaya kwendulo wajonga ezantsi.
He looked in that testimony meeting and he found out that they had gone off without him. There was his chance.
Wajonga kulaa mhlangano wobungqina waze wafumana ukuba babemkile ngaphandle kwakhe. Phaya yayilithuba lakhe.
See, I think that scene has just about returned again, repeated itself.
Yabona, ndicinga ukuba okwakubonakala kuphinde kwabuyela kwakho kwaziphinda.
They had, in the enthusiasm of the revival, they had gone off without him.
Babenalo ekuthabathekini ngemvuselelo babemkile ngaphandle kwakhe.
And I believe that that's a lot that's happened to us today. That in this hour of confusion, and after this great revival that we've witnessed, it's swept around the world.
Kwaye ndiyakholwa oko kukho okuninzi okwenzekileyo kuthi namhlanje okokuba kule yure yokubhidakala kwaye emva kwale inkulu imvuselelo esiyibonayo itshayele ilizwe jikelele.
Every nation has had revival fires built and burning, great healing services, people receiving the Holy Ghost by the tens of thousands times thousands.
Sonke isizwe sibe nayo imililo yemvuselelo yakhiwe kwaye ivutha iinkonzo ezinkulu zempiliso abantu besamkela umoya oyingcwele ngamashumi amawaka amatyeli angamawaka.
And in the enthusiasm of it, like those disciples testifying what he has done, and oh, we've seen him do this and we've seen him do that, I believe we went off like them without him.
Kwaye ekuthabathekini kwayo njengabo bafundi bengqina ngoko yena akwenzileyo kwaye oh simbonile senza oku kwaye simbonile senza oku ya ndiyakholwa simkile njengabo ngaphandle kwakhe.
We went off on great big opportunities that the revival has presented.
Simkile saya kumathuba amakhulu ethe imvuselelo yawaveza.
We went off on opportunities of making a lot of money, the churches, building greater buildings, great big millions of dollar places, great schools, educational systems, and making our denominational grow.
Simkile saya kumathuba okwenza imali eninzi, amabandla, ukwakha izakhiwo ezinkulu. Ezinkulu kakhulu izigidi zedola zendawo, izikolo ezikhulu, iinkqubo zemfundo, nokwenza amahlelo ethu akhule.
And then having our communism programs, anti-communism, that's all we can talk about today. And the first thing you know, Satan has seen us on our anti-communism programs, on our big denominational programs, and on our million more and so forth if we got.
Kuze emva koko senze inkqubo zethu zobukomanisi nobuchasi bokukomanisi kuko konke sinokuthetha malunga nako namhlanje kwaye into yokuqala oyaziyo uSatan usibonile kwiinkqubo zethu zobuchasi bukomanisi kwiinkqubo zethu ezinkulu zobuhlelo kunye nezethu ezingaphezulu zezigidi kunye nanjalo njalo. Njengoko benazo.
And we've gone off without the old time prayer meetings and the baptism of the Holy Ghost coming back. Until the fire is burnt low.
Kwaye simkile ngaphandle kwemihlangano yomthandazo yexesha lakudala kunye nobhaptizo lomoya oyingcwele lubuyela ude umlilo uvuthele ezantsi.
You can cry out and try to get people to the altar, and they just walk up like they were almost dead, a dread to come.
Ningakhala kwaye nizame ukuzisa abantu esiguqweni kwaye nje bayahamba nje ngokungathi babe phantse baba ngabafileyo ukoyikeka okuzayo.
And then ask ministers to come pray with him. Oh, why do you ask me for?
Uze ucele abalungiseleli beze kuthandaza kunye nabo. Oh, kutheni ecele mna?
And they get down there and you can hardly get them, and they'll stand there just for a few minutes, look up at you and go back and sit down in their seat.
Kwaye bayehlela phaya kwaye kube nzima ukubafumana kwaye bayakuma phaya nje imizuzu embalwa bajonge phezulu kuwe baze babuyele emva bahlale phansi kwizihlalo zabo.
To me, the fire's gone out. Something's happened.
Kum, imililo icimile. Into ethile yenzekile.
Listen, what we need is a revival that sinners looking upon Christ repent, run to the altar with their hands up screaming for mercy, and the whole church is a flame of fire with the glory of God.
Pula pula. Into esiyidingayo yimvuselelo okokuba aboni bejonge kuKristu baguquke babalekele esiguqweni bephakamisele phezulu izandla zabo bekhalela inceba kwayibandla lonke lilidangatya lomlilo ngozuko lukaThixo.
Our enthusiasm for opportunity to make our denominations grow. We built bigger schools to educate our ministers and send them farther from God than it was at the beginning.
Ukuthabatheka kwethu ngamathuba okwenza amahlelo ethu akhule sakhe izikolo ezikhulu ukufundisa abalungiseli bethu size sibathumele kude ukusuka kuThixo kunokuba babe njalo ekuqalekeni.
God's not known by education. He's not known by theology. God's known by faith. You can't explain God. He's beyond explaining.
UThixo akaziwa ngemfundo, akaziwa ngemfundo yezenkolo. UThixo waziwa ngokholo. Akuna kumcacisa uThixo ungaphaya kokucaciswa.
Look what it's done. We Pentecostal people, it used to be Pentecost. Our women has bobbed off their hair. Wearing makeup.
Kangela into eyenziweyo. Thina bantu abangama Pentecoste, ababeqhele ukuba ngama Pentecoste. Abafazi bethu banqothule inwele zabo, baqaba ubuso.
Our man is permitting it. Our ministers are permitting it. They're afraid to say something about it. The church will turn them out if they do.
Amadoda ethu ayayivumela lonto. Abalungiseli bethu bayayivumela lonto. Bayoyika ukutsho into ethile malunga nayo. Ibandla liyakubakhupha ukuba bayayenza.
Oh, if we don't need a house cleaning from the pulpit, come to the basement. It's a shame. It's a disgrace.
Oh, ukuba asidingi ukucocwa kwindlu ukusuka epulpitini ukuyokutsho kwigumbi lomgangatho wangaphansi. Lihlazo, kukuhlazeka.
Some man come to me not long ago and said, Brother Branham, the people love you, but said, you're always bawling them out. Bawling them women out about having short hair and things like that.
Enye indoda iza kum kungekudala yaze yathi, Mzalwane uBranham, abantu bayakuthanda, kodwa yathi, usoloko ubangxolisa, ungxolisa bona abafazi. Malunga nokuba neenwele ezimfutshane kunye nezinto njengolu yahlobo.
I said the Bible said it was a disgrace for her to have it. She dishonors her husband when she does it.
Ndathi iBhayibhile yathi yayilihlazo ukuba yena abanazo akahloniphi umyeni wakhe xa ekwenza oko.
And it is absolutely a sign that you've departed from God.
Kwaye luphawu ngokuqinisekileyo lokuba wena umkile kuThixo.
Remember, in Samson's case, long hair was a Nazarite sign. that he had departed from the world to the word of God.
Kumbulani, kumba ka Samson, inwele ezinde, yayiluphawu lobuNazarete, lokuba umkile ehlabathini ukuya kwilizwi likaThixo.
And when you bob off your hair, women, you deny your the Nazarite sign. You went to Hollywood instead of back to the Bible. The Bible said let that be right there.
Kwaye xa ninqothula iinwele zenu bafazi niyaphika ukuba ningumqondiso wobuNazarete niye eHollywood endaweni yokubuyela eBhayibhileni. IBhayibhile yathi mabangachebi.
It's a shame. And the ministers don't say nothing about it.
Yabona, lihlazo. Kwaye abalungiseleli abatsho nto malunga nayo.
This man said to me, won't you leave them women alone? Said they regard you as a prophet.
Lendod, yathi kum, kutheni ungabayeki abafazi? Yathi, bakuthabatha njengomprofeti.
I said, I never said I was a prophet.
That, andizange ndathi nandingumprofeti.
Said they regard you as that. Teach them how to receive spiritual gifts and do something. You ought to teach them big things, great things.
Yathi, bakuthabatha njengaye lowo. Bafundise indlela yokwamkela izipho zomoya nokwenza into. Ufanele ubafundise izinto ezinkulu, izinto ezibalulekileyo.
I said, how can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs? How do they live decent about it? How are you going to do it? Yeah, go down to the first thing.
That, ndingabafundisa njani algebra xa bengasayi kwa ukufunda oa ebhece babo indlela yokuphila ndilisekileyo malunga nayo. Uza kuyenza njani? Ehe, yehla, uye kwindawo yokuqala.
Year after year across the nation and it gets worse all the time. There's something wrong somewhere. It ain't with the word.
Unyaka emva konyaka ukunqumleza isizwe kwaye ukuba kubi lonke ixesha kukho into engalunganga ndaweni ithile ayikho kunye nelizwi.
No wonder we can't have revival fires burning. We need a house cleaning time. God will never do that till we come back again.
Akumangalisi singena kuba nayo imililo yemvuselelo. Sidinga ixesha lokucocwa kwendlu. UThixo akasokuze akwenze oko de sibuyele emva kwakhona.
We need a house cleaning time.
Sidinga ixesha lokucocwa kwendlu.
And you man, you'll let your wife do a thing like that. Wear shorts. That ain't Methodist Baptist, that's Pentecostals.
Kwaye wena ndoda. Uya kuvumela umfazi wakho enze into enje yangaleya anxibe ezimfutshane. Bona abangomawisile mabaptist lawo ngama Pentecost injalo lonto.
Form of godliness. Lady you'll see a church age lukewarm Pentecost by name. That's all. Pentecost is not a name, it's an experience of the baptism of the Holy Ghost that cleans the people up.
Ukumila kokuhlonela uThixo. Isigaba sebandla selawodike, dikidiki, ama Pentecost ngegama, kuphelele apho. IPentecost yasilo gama, ngamava ubhaptizo lomoya oyingcwele, acoca abantu.
No wonder we can't have great healing services and things. There's something went wrong somewhere.
Akumangalisi singenakuba nazo iinkonzo zempiliso kunye nezinto. Kukho into engalunganga ndaweni ithile.
It's Satan saw us out trying to, well, if we say anything about it, they'll change your membership.
Kumtyoli, usibonile sizama uku, kuhle, sitshona ntoni malunga nayo, baya kuguqula ubulungu bethu.
Remember, you don't pet Christians. Christians are rugged. They are men and women of God who stand for God regardless of what anybody else has got to say.
Kumbulani. Akuwambambazeli amaKristu, amaKristu angqwabala, ngamadoda nabafazi bakaThixo amele uThixo, nokuba ubani ongomnye onako anokutsho.
You don't have to beg him and persuade him and perfume him and baby him around. That's hotbed hybrid plants. It's no good at all. They never produce nothing.
Akudingeki uwacenge kwaye uwabongoze, uwaqhole uwateketise. Esi sisityalo esivundiswe ngomgqubo, izityalo ezicutyiweyo ayilunganga kwaphela azisokuze zivelise nto.
Reminds me like a it's soon be nesting time. Notice little birds today, or little sparrows packing a straw into their nest. It won't be long till they'll be nesting, making their little eggs to hatch.
Indikumbuza njenge kwa msinya iya kubalika ya shaloku fukama. Ndiqaphele iintaka ezincinci namhlanje ngaphaya oongqatyana abancinci beqokelela amakhuni bewasa endlwini yabo. Akuyi kuba kudala de babe baya kufukama amaqanda abo ukuba aqandusele.
You know, a little bird can have a nest of eggs, and she can sit on that nest of eggs, and she turns them every few minutes, takes her little feet and turns them over and sits there.
Niyazi, intaka encinci ingaba nendlu yamaqanda kwaye inokuhlala kulaa ndlu yamaqanda kwaye iwaguqula mzuzu ngamnye athabathe unyawo lwakhe oluncinci awaguqule aze ahlale phaya.
Now if she lets them eggs get cold, if they want to get warmed up, they won't hatch.
Ngoku ukuba uyeka la maqanda abande emveni kokuba ayethe afumana ubushushu akayi kuqandusela.
And she just flies off and get a mouthful of food and right back on them again.
Kwaye nje, uyabhabha ayokufumana ukudla okugcwalisa umlomo, abuyele kanye emva kuwo kwakhona.
And you know, that old mother bird, she could sit there on those eggs and turn them every 2 minutes and not even sacrifice and fast until she's so poor she can't get off the nest.
Kwaye niyazi, la mama umdala wentaka, angahlala phaya kuloo maqanda awaguqule qho kwimizuzu emibini kwaye hayi nkqu ukuzincama nokuzila de abe uhlupheke kakhulu angakwazi kwehlika endlini.
But unless them that mother bird has been in contact with the male bird, them eggs won't hatch.
Kodwa ngaphandle ngoko la mama wentaka ebekhe wahlangana kunye nentaka eyinkunzi wona amaqanda akayi kuqandusela.
No matter how much you feed them, they won't hatch. They'll lay right in the nest and rot.
Nokuba kutheni kukangakanani uwonasa akayi kuqandusela. Aya kulala kanye endlwini yentaka abole.
If there ever was a time that Pentecost or to get with the mate Jesus Christ, they'll forget the middle of the nest.
Kwaye ukuba kwakhe kwakho ixesha ethe iPentecost yafanela ihlangane neqabane uYesu Kristu kuba sifumane into kuphela indlu yentaka yamaqanda abolileyo.
Denying the faith, going into the ecumenical council and calling it great things to set by the Pope and saying it's spiritual.
Ukuphika ukholo, ukuya kwibhunga likazwelonke kwaye ukuyibiza yona izinto ezinkulu, ukuhlala ecaleni kopopo uze uthi yinto yokumoya.
What's the world's the matter, you Pentecostal people? Don't you know the Bible spoke down things that happen? And we holler because the Methodists and Baptists are coming in and the, all these other things like that. Don't you realize that when the sleeping virgin come to buy oil, that was the very hour that the bridegroom came and they did not get the oil?
Yintoni ingxaki yehlabathi? Nina bantu bangamaPentecost. Anazi na iBhayibhile ithethe ngazo izinto ziyakwenzeka kwaye siyangxola kuba amawisile namarhabi ayangena kuze emva koko zonke ezinye zezi zinto njengokuya. Aniqondi ukuba xa intombi enyulu eleleyo isiza kuthenga ioli leyo yayiyeyona yure awathi umyeni wafika kwaye zange bayifumane ioli.
The rapture will come so secretly going away some of these times, you won't even know it happens. It'll be gone and you'll wonder what happened.
Niyazi, uqhwilo, luyakuza ngokufihlakele kakhulu, luze lumke, ngelinye lala maxesha, akusayi kwazi kwa ukwazi yenzekile, luyakumka, kwaye uyakumangaliswa ukuba kwenzeke ntoni.
Like John came on the earth, and they said to him, said, well, the Bible said Elias must first come. He said, he's already come, and you didn't know it.
Njengo Yohane, weza emhlabeni, kwaye bathi kuye, bathi, kulungi, iBhayibhile ithe, uEliya bekumele afike tanci, wathi, sele efikile, kwaye anikwazanga oko.
So will it be someday to say, I thought this is to happen before the tribulation period. I thought the rapture is to take place. The words could come back. It's already happened and you didn't know it.
Ke, kuya kuba njalo, kenye imini, baya kuti. Bendicinga ukuba oku bekumele kwenzeke ngaphambi kwexesha lembandezelo. Bendicinga ukuba uqhilo bekumele lwenzeke. Amazwi anokubuyela emva. Sele yenzekile kwaye akwazanga oko. Aha.
It may be later than you think. Oh, wake up, church!
Kunokuba semva kwexesha kunokuba ucinga. Oh, vukani bandla.
I better quit that. I never come here for doctoring. I just thought I'd punch that in, just so you could have that on the side.
Kungcono ndikuyeke oko, andikhange ndizele imfundiso apho. Bendicinga ukuba ndiya kubetha okuya ngokunjeya ukuze ube nokubeka okuya ecaleni.
Remember, brother, Satan has seen these big programs. One church trying to outdo the other, one denomination trying to outdo the other. Weeding out all the illiteracy and have to give them a test of psychology. But have a psychologist to test the man before he goes into the mission field.
Kumbula, mzalwane, uSatan uzibonile ezinkqubo zinkulu. Elinye ibandla lizama ukwegqitha elinye. Elinye ihlelo lizama ukwegqitha elinye. Ukunyothula bonke ubuqaba uze ubanike uvavanyo lwe-psychology. Ube nofundele i-psychology. Ukuba avavanye indoda ngaphambi kokuba iye kwimihlaba yobumissionary.
Pentecost! No, that ain't the Presbyterians, that's Pentecost!
AmaPentecost, hayi oko asingomarhabe, ngamaPentecost.
A psychic test is required of a certain group of Pentecostals, big group, before the missionaries can take the field.
Uvavanya, ngofundo lwengqondo. Luyafuneka lweqela elithile lamaPentecost iqela elikhulu phambi kokuba ama missionary angathabatha idlelo.
What if they had a test like that? They got a test. It was a Pentecostal test in the beginning when they waited in the upper room until there came fire from on high and the power of God. That was the test.
Kunokuthini ukuba banovavanyo lunjeya banovavanyo. Yayiluvavanyo lobuPentecoste ekuqalekeni, xa balindayo kwigumbi eliphezulu, kwade kwawa umlilo usuka phezulu, kunye namandla kaThixo. Olo yayiluvavanyo.
Not some worldly half-junk, a psychologist stand there trying to make the mind be a little bit excited or something, say you're all together undone.
Hayi othile wobuhlabathi obungxila ofundela ipsychology emile phaya izama ukuqiqa. Ukuba unokubathabatheka okuncinane kanye into ethile ithi nonke ngokuhlangeneyo anenzekanga.
When it absolutely proves that a man that's extremely spiritual is nervous, he has to be in that condition to get into it.
Xa ngokugqibeleleyo ibonakalisa indoda esemoyeni ngokugqithileyo iphakuphaku kufanele ibe kulameko ukuze ingena kuyo.
So there you are. See, they're just messing up what God has tried to do for years, and they come right back around with their programs and their great.
Ke nanso yabon kwaye nje ukonakalisa oko uThixo azamileyo ukwenza iminyaka baze babuyele emva kunye neenkqubo nezabo ezinkulu.
They're enthused when they see lots of people gather together and say, if I can make all them assemblies, if I can make all them oneness, if I can make all Methodists.
Bayachulumanca. Xa bebona abantu abaninzi behlangene, but ukuba ndingabenza bonke ama-assembles, ukuba ndingabenza bonke ama-oneness, ukuba ndingabenza bonke ama-whistle.
The Methodist is trying to make all of them Methodists, the Baptist is trying to make all Baptists, the Pentecostals all Pentecostals.
Ama-whistle azama ukubenza bonke ama-whistle, ama-Baptist azama ukubenza bonke ama-Baptist, ama-Pentecost bonke ama-Pentecost.
Oh, you can't do nothing about it! God has ordained those from the foundation of the world. We got to preach the gospel. That's all.
Oh, akuna kwenza nanye into ngayo. UThixo wanyulele ezo zinto kwasekusekweni kwehlabathi. Kufanele sishumayele ivangeli kuko konke.
But our big programs, we went off without that fire. We went off and made ourselves a homemade fire, as it was.
Kodwa, iinkqubo zethu ezinkulu. Simkile ngaphandle kwalamlilo. Simkile saza sazenzela ongowethu umlilo. njengoko kwakunjalo.
And our communism, now we're so scared. Communism is set in. What's it going to happen?
Kwaye ubukomanisi bethu ngoku siyoyika kakhulu. Ubukomanisi bungenile. Yintoni eza kwenzeka?
But you know the great thing in communism. Let me tell you that now. I ain't afraid of communism.
Kodwa niyazi into enkulu asibo ubukomanisi. Ndivumele ndikuxelele oko ngoku. Andoyiki ubukomanisi.
But what I'm afraid of you Pentecostals, this ecumenical council is going to take you. That's the thing.
Kodwa, oko ndikoyikayo, nina maPentecost, eli bhunga likazwelonke, liza kunithabatha, leyo yinto.
It's going to form the mark of the beast and you're going to have to go into it because you're an organization, you have to get in or get out.
Iza kwenza uphawu lerhwamncu, kwaye niyakufuneka niyokungena kuyo. Ngokuba ningumbuto kufanele ungene okanye uphume.
That's the thing. And any good sensible spiritual person knows that. We need another up on the sea testimony. We find it now. And our Pentecostals just swallowed a hook, line and sinker. What a great thing it'll be.
Leyo yinto kwaye nawuphi olungileyo obhadlileyo umntu wakwamoya uyakwazi oko. Sifuna obunye phezu kolwandle obungqini. Siyabufumana ngoku. Kwaye ubuPentecoste bethu nje buyayiginya ihuku mtya wokuloba nelothe yayo. Enjani yona eyakuba nkulu into.
When Methodist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ and Pentecostals, you'll have to deny your great apostolic doctrine to be in there. They'll have to do the same, you won't have nothing to do into it.
Xana umwisile, umrhabe, umlutere, ibandla likaKristu namaPentecost, kuya kufuneka uphike eyakho ebalukileyo imfundiso yobupostile ukuze ube phaya. Kuya kufuneka benze into ekwanye. Akuyi kuba nanto yakwenza kuyo.
It's all consolidating with Rome, just exactly what's been proven the scripture said so.
Iyonke iqulunqana neRoma. Nje ngokuchanekileyo oko bekuqondakalisiweyo isibhalo sitho njalo.
What's the matter with the preachers that let these things get in this condition without warning the people? God will require at their hands.
Yintoni ingxaki nabashumayeli abavumela ezi zinto zibe kule meko ngaphandleni kokulumkisa abantu. UThixo uyakubiza ezandleni zabo.
Right in this time of trouble, they were in trouble, they were. Communism not setting in, it's the ecumenical council going to swallow up the whole bunch.
Kanye, kweli xesha lengxaki, babe sengxakini, babe kuyo, ubukomanisi, bungangena kwibhunga likazwelonke, iyakuginya imfumba yonke.
And remember, when you say, well, when it happens, then it's too late. You've done cut the mark of the beast. You belong to it then.
Kwaye kumbula, xa usithi, ayisokuze. Iyenzeka emva koko kusemva kwexesha sele uluthabathile uPaul eRhamncu ungowalo ngoko.
You better get where you can get away from it now. Yes, sir, be sealed in the kingdom of God.
Kungcono uye apho unako ukuphuncuka kulo ngoku. Ewe mhlekazi, kwinelwa ebukumkanini bukaThixo.
The body of Christ is a mythical body of Christ is baptized into it by the Holy Spirit. Not joined into it, tucked into it, talked into it, spoken tongues into it, shouted into it. You're born into it by the Holy Ghost. Right. Certainly.
Umzimba kaKristu ngumzimba ontsongothileyo kaKristu obhaptizelwe kuwo ngomoya oyingcwele. Hayi ukujoyina kuwo, ukuthatyathelwa kuwo, ukungeniswa ngokuthethelwa kuwo, ukungeniswa ngokuthethelwa ilwimi kuwo, ukungeniswa ngokukhwazelwa kuwo. Uyazalelwa kuwo ngomoya oyingcwele injalo lonto ngokuqinisekileyo.
Now we notice these things, trouble comes up all at once.
Ngoku siyaqwalasela ezi zinto, ingxaki yeza ngesiquphe.
Oh, the devil looked over and said, aha, they've gone off on a tantrum. They're just out there jumping up and down shouting, having a big time. You know what? Right now's my time to sink them. I'll get even with them now.
Oh, umtyholi wajonga ngaphaya wathi, aha, baphumile, basemsindweni, baphandle phaya, nje bayaqhuma-qhuma, bakhwaza, benexesha elimnandi, niyazi ntoni, kanye ngoku lixesha lam lokubatshonisa ndiya kubafumana.
So he raised up over the hill and began to blow his poison breath. Days of miracles is past. After all, I believe these people are just nervous. I think they ought to have a mental test before they take the foreign fields.
Ke waphakama ngaphaya kwendulo waze waqalisa ukuvuthela ikhefu yakhe yokuphefumla imihla yemimangaliso yegqida. Kakade ndiyakholwa ukuba aba bantu baphakuphaku ndicinga bafanele babe nono novavanyo lwengqondo ngaphambi baye kwimihlaba yasemzini.
Pentecostals, sees poison breath killing the word. Oh, I think it's something else. I believe it.
Ma Pentecost, aha, yabona ityhefu yakhe yokuphefumla ibulala ilizwi. Oh, ndicinga iyinto engenye ndiyakholwa I.
Going right straight back like all the rest of the denominations did, that's just exactly the road they're walking.
Yabona ibuyela kanye emva ngolwahlobo onke amahlelo enzayo. Leyo yindlela ngqo abayihambayo.
It kills it the very hour you organize it. That kills it. It always has, it always will. It'll never rise again. It's never been known in history.
Baya kuyenza yayibulala kwangayo lo yure othi uyenze umbutho. Yayibulala yasoloko iyenza, iya kusoloko iyenza. Ayisokuze ivuke kwakhona, ayisokuze yaziwe kwimbali.
And this lady you see at church age, Christ was on the outside of the church knocking, trying to get in. And they just can't stand it. They can't listen to it.
Kwisigaba sebandla laseLaodike, uKristu wayengaphandle kwebandla, enkqonkqoza, ezama ukungena ngaphakathi, kwaye abakwazi ukumelana nayo, abanakho ukumamela kuyo.
Now we find the hour we're living. Trouble is set in.
Ngoku siyafumana iyure esiphila kuyo, ingxaki ingenile.
Then we begin to find out miracles isn't taking place no more like they were. The sick go home sick.
Kwaze emva koko siqalisa ukufumanisa imimangaliso ayisenzeki njengoko yayinjalo. Abagulayo bagoduka begula.
It isn't because of God. It's because of the lack of the revival among the people. There's no revival.
Asikuba kungenxa kaThixo, kungenxa yokusilela kwemvuselelo phakathi kwabantu. Akukho mvuselelo.
They sat and listened, go home, say, well, I guess that was pretty good.
Bayahlala baphulaphule, bagoduke bathi, ke ndiqikelela ukuba okuya bekukuhle, aha.
There's not that zeal. There's not that something in the people that should be there.
Yabona akukho nzondelelo, ayikho lanto ebantwini efanele ukuba phaya.
I remember 15 years ago here in Arkansas when I was having a little meeting up there at Jonesboro when about 40,000 people trying to attend this, come to a meeting at a city of about 15,000.
Ndikhumbula ishumi elinesihlanu leminyaka eyagqithayo apha eArkansas xa ndandinentlanganiso encinci phezulu phaya eJonesboro. Xa malunga namashumi amane amawaka abantu ezama ukuba khona kule ukuza kumhlangano esixekweni wamalunga neshumi elinesihlanu lamawaka.
And they laid under cotton trucks and everything else and whole papers or their sick children just to get inside.
Kwaye balala phantsi kwezigadla zomkhaphu nayo yonke into engenye, kwaye babamba amaphepha phezu kwabantwana babo abagulayo nje ukwenzela ukuba bangene ngaphakathi.
They sat in their seats and wouldn't leave day and night and have their loved ones to go get a hamburger and a bottle of pop and stay there day in, day out, day in, day out. Their hearts were burning on fire. Just the least little thing God did is set them afire and hundreds of them come in.
Bahlala ezitulweni zabo kwaye bebengayi kumka imini nobusuku, kwaye benza ababo ababathandayo ukuba bahambe bayokufumana ihambeka kunye nebhodlela yesiselo, baze bahlale phaya kwimini nakwimini, kwimini nakwimini. Iintliziyo zabo zazivuta zisemlilweni nje encinci into uThixo awayenzayo yababangela bavuthe kwaye amakhulu abo angena.
He's still the same God tonight that he was 15 years ago. He's still the same God tonight that he was when he created heaven.
Usenguthixo kwamnye ngobusuku awaye nguye kwishumi lesihlanu leminyaka elagqithayo. Usenguthixo kwamnye ngobusuku owaye nguye xa wadala amazulu nomhlaba.
What is it? We got all enthused and wanted to build up our organizations, wanted to build up this and build this and make something great and shiny, compare with the Joneses, with the Methodists, with the Baptists, with the Presbyterians. You are not of them. No, you're not.
Kodwa intoni? Siye sathabatheka, saza safuna ukwakha imibutho yethu, safuna ukwakha oku, nokwakha oku, nokwenza into ethile enkulu ekhazimlayo, ukuthelekisa koJones kunye namaWesley, kunye namaBaptist, kunye namaRhabe, akungowabo, hayi, akunguye.
There are denominational people which is all right. Nothing against them. There's plenty of fine Christians out among them. But you oughtn't associate yourself in that unbelieving groups. People that deny the power thereof, you're not to take sides with them.
Bangabantu bobuhlelo, nto leyo ilungileyo. Akukho nto ndichasene ngayo nabo. Kukho amaninzi amaKristu alungileyo phakathi kwabo. Kodwa akufanele nizibandakanye kula maqela angakholwayo, abantu abakhanyela amandla akho. Akufuneki uthabathe icala kunye nabo.
You know, the trouble is you're trying to get Hollywood in the church. The thing you ought to be trying to do is get Hollywood out of the church. You see?
Niyazi ingxaki yayo eyiyo nizama ukufaka iHollywood ebandleni. Into enifanele niyayenza kukukhupha iHollywood ngaphandle ebandleni. Yabona?
You're trying to make your building so pretty. You're trying to make your denomination so big to attract the attention of the people.
Nizama ukwenza izakhiwo zenu zibe ntle kakhulu. Nizama ukwenza amahlelo ethu makhulu de abe nokutsala abantu.
We can't go over on their side. We got to have them on our side.
Asina kuya ngapha yakwicala labo, kufanele sibazise kwicala lethu.
Everything shine. Remember, Hollywood glitters with worldliness while the gospel glows in humility.
Yonke into iyabengezela. Khumbulani, iHollywood iyabengezela ngobuhlabathi ngelixa ivangeli iqaqambile ngentobeko.
There's quite a difference between shining and glowing.
Kukho umahluko phakathi kokubengezela nokuqaqamba.
The gospel glows in humility and meekness and humbleness and power.
Ivangeli iyaqaqamba ngentobeko nobulali nokuthobeka namandla.
While Hollywood shines and everybody hoorahing and hollering and going to it.
Ngelixa iHollywood iyabengezela kwaye wonke umntu uyayizela kwaye engxola kwaye isiya kuyo.
See, we don't need that. We want to live such life. He said, you are the salt of the earth. If the salt has lost its savior, that's its strength of the gospel.
Yabona, asikudingi okuya. Sifuna ukuphila okunjeya ukukhanya. Wathi, niyityuwa yehlabathi. Ukuba ityuwa ayinasongo. Lawo ngamandla kwivangeli.
We should have something moving in our churches that Methodists, Baptists, Presbyterians, and all of them long to come. We should be so salty. Salt makes thirst, creates a thirst. Salt is the savior of the contacts. It's got to be contacted.
Kufanele sibe nento inyakaza emabandleni ethu okokuba amaWesley, amaBaptists, amaRhabe kunye nawo onke ayakunqwenela ukuza. Kufanele sibe mtyuba kakhulu. Ityuwa iyanxaniswa, yenza unxano. Ityuwa sisongo ukuba iyachukunyiswa. Kufanele ichukunyiswe.
We find out our great tantrums try to compare with the Methodists and Baptists of big buildings and big places and fine educated people and greater schools and bigger colleges and everything like that. We went off on a tantrum and your trouble is set in.
Kwaye siyafumanisa imisindo yethu emikhulu sizama ukuthelekisa nomWesley nomBaptist kunye nezakhiwo ezinkulu kunye nendawo ezinkulu nabalungiseli abantu abafundileyo kunye nezikolo ezikhulu kakhulu no college abakhulu kakhulu nayo yonke into enjeya. Siye semka ngumsindo kwaye apha ingxaki yangena.
And the spiritual mind looks around and says, here, wait a minute here. Are we all going to have to take that ecumenical council? Will our whole group go into it?
Kwaye ingqondo kamoya iyabhekabheka ize ithi apha linda umzuzu apha ingaba sonke kuza kufuneka sithabathe ibhunga likazwelonke ingaba lonke iqela lethu liya kuyaphaya.
Sure you're going. Exactly, you watch and see if you don't. The Bible said you would. Exactly, Christ would be on the outside.
Uqinisekileyo niyaye. Oko kokuqinisekileyo. Qaphelani nize nibone ukuba ayenzeki. IBhayibhile ithe niyakuyenza ngokuqinisekileyo. Kwaye uKristu uya kuba ngaphandle.
The moon blacked itself out before the Pope, the first one ever went to Rome, the other night showing you a sign in the heavens. Unpredicted, it did it. How the Lord is doing things to this day, marvelous.
Inyanga, iye yaba mnyama, ngaphambi kopopu, owokuqala owakhe waya eRome, ngobunye ubusuku, ibonisa nina umqondiso emazulwini, ngokungaqikeleliyo, yakwenza, indlela inkosi eyenza ngayo izinto kulomhla, iyamangalisa.
Then in this great hour of darkness, when there's air, the winds come up, all hopes of survival was gone.
Ngoku kule yure inkulu yobumnyama xa babe phaya imimoya yeza onke amathemba okuphila ayephelile.
What are you going to do if your denomination goes into the ecumenical council?
Ngoku intoni oza kuyenza ukuba ihlelo lenu liya kwibhunga likazwelonke?
What's going to happen then to all of our great things that we built here on earth? The last hope gone.
Intoni eza kwenzeka? Ngoko kuzo zonke izinto zethu ezinkulu esizakhileyo apha emhlabeni ithemba lokugqibela limkini.
But you know, as they were about to scream and all hopes is gone, they couldn't be saved. And all of a sudden, they seen him come walking on the water. In the hour of darkness, he came walking in.
Kodwa niyazi, njengoko babemalunga nokukhwaza. Kwaye onke amathemba emkile babengenakho ukusindiswa kwaza ngesiquphe bambona esiza ehamba emanzini kwiyure yobumnyama weza engena.
You know what? When he left him, he knew that was going to happen. So he climbed the highest hill there was in the land. Higher up you go, further you can see. And he climbed up so he could watch him. You know,
uyazi intoni, xa wabashiyayo yena, wayesazi oko kwakuza kwenzeka. Ke, wakhwela induli eyona iphakamileyo eyayikho emhlabeni. Phezulu kakhulu usiya, kukhona unokubona kude. Kwaye wakhwela phezulu ukuze abajonge, niyazi.
And he knew this was coming. He predicted this day to be here, as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son of Man when the Son of Man is being revealed. Amen. Then the Son has to be revealed.
Kwaye wayesazi ukuba oku kwakusiza. Waluqikelela olu suku ukuba libe lapha. Njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodom. Kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu. Xa unyana womntu etyilwa. Ngoko unyana kufanele atyilwe.
This wicked and adulterous generation will seek after a sign. It'll have a sign. It'll reject it as it did then. But it'll be the sign of the resurrection. He's still alive. Amen. Doing as he did.
Esi sizukulwana singcolileyo siya kufuna umqondiso. Siya kufumana umqondiso. Siya kuwala njengoko senzayo. Kodwa iya kuba kumqondiso wovuko. Usaphila esenza njengoko wenzayo.
We find out that in this great hour, those disciples all in distress, he climbed up so he could watch them. He is sitting up there on the hill watching them.
Siyafumanisa ukuba kule yure inkulu, abo bafundi bonke babe matshekile, wakhwela phezulu ukuze yena ababukele, wayehleli phezulu phaya endulini ebabukele.
And now he didn't climb a mountain this time, but he climbed from the grave. Climbed to the air beyond the moon stars till he went so high till he has to look down to see heaven.
Kwaye ngoku akakhange akhwele intaba kweli xesha kodwa wakhwela ukuphuma engcwabeni wakhwela ngomoya ngaphaya kwenyanga iinkwenkwezi de waya phezulu kakhulu de kwafuneka ajonge ezantsi ukubona izulu.
And there he sits on high. His eyes on the sparrow, and I know he's watching us. He's a watching.
Kwaye phaya wahlala enyangweni ngoku amehlo akhe akungqabe kwaye ndiyazi usijongile ujongile.
Right here in this hour of darkness, when the churches has all gone into great programs and they got this program and that program and all programmed out like the rest of churches are, the denominations.
Kwaye kanye apha kule yuri yobumnyama xa amabandla onke ayokungena kwinkqubo ezinkulu kwaye anayo le nkqubo kunye nala nkqubo kwaye enziwe inkqubo onke njengamanye amabandla enjalo amahlelo.
What's happened? In the hour of darkness when the real spiritual field people wonder, what's going to happen? Look at my children. The man said, look at my wife. Look at this.
Kwaye kwenzeke ntoni kule yuri yobumnyama xa abantu abazaliswe ngumoya bemangalisiwe, yintoni eza kwenzeka? Jonga ebantwaneni bam, indoda ithi, jonga emfazini wam, jonga oku.
And they let out Sunday or Wednesday night prayer meeting early so they can go watch We Love Susie or something like that on the television. Lovers of the world more than lovers of God. Acting like them.
Kwaye, bakhuphe icawa, okanye. Umthandazo wasebusuku ngolwesithathu phambi kwexesha ke bangaya kubukela usithanda usuzi okanye into ethile enjalo kuma bonwa kude abathandi behlabathi kunokuba bethanda uThixo basenza njengabo.
I told a lady the other day she's dressed so tight in her dress. I said, sister, that dress is too tight. It may not sound good for me to tell you that, but it is. You're a Christian. You make a stumbling block.
Ndaxela inenekazi ngenye imini, lalinxibe ngokupitseneyo kwilokhwe yalo. Ndathi, dade, lalokho ipitsene kakhulu. Ingangavakali kakuhle kum ukukuxelela oko. Kodwa, injalo, ungumKristu kwaye uyakwenza isikhubekiso.
She said, well, Brother Branham, you know what? She said, this is the only kind they make. I said, they still sell goods and they got sewing machines. There's no excuse.
Lathi kulungile mzalwana uBrenham uyazi intoni lathi olu kuphela kohlobo abalwenzayo ndathi basathengisa amalaphu kwaye banomatshini bokuthunga akukho kuzithethelela ehe.
Listen, let me tell you something, my dear friend. Not picking on you. No, sir, I'm trying to keep you out of the torment.
Phulaphula mandikuxelele into ethile sihlobo sam hayi ukukuchukela hayi mhlekazi ndizama ukukukhupha kwintuthumbo.
As long as that spirit's in you, you're going to do it. That's right, you have to be born out of it.
Oko nje la moya ungaphakathi kuwe, uza kuyenza, injalo londo. Kufanele uzalwe uphume kuyo.
Now you can suit yourself on that remark, but let me tell you something. See, what your heart is, there your treasure is also.
Ngoku, ungazonelisa kulantetho. Kodwa, mandikuxelele into ethile, yabona. Into eyiyo inhliziyo yakho kulapho ubutyebi bakho bukoyo.
Let me tell you, you might be just as pure as a lily to your husband. You might be just as pure as a lily young girl to your boyfriend. But someday God's going to make you answer for committing adultery. You're guilty when you dress like that.
Mandikuxelele, ungaba ngonyulu njengenyibiba kumyeni wakho. Kwaye, ungaba nyulu njengenyibiba ntombi encinci. Kwisihlobo sakho esiyinkwenkwe kodwa ngenye imini uThixo uza kwenza uphendule ngokurhexeza unetyala xa unxiba ngolwahlobo.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.
UYesu wathi nabani othi ajonge kumfazi amkhanuke usele emkrexezile entliziyweni yakhe.
And when that man has to answer the sinner for looking upon you for committing adultery, who presented it to him?
Why, xa la ndoda kufanele iphendule lamoni ngokujonga kuwe ngokukrexeza kubani oyise kuye lanto.
Think of it! You Pentecostal women, shame on you. Shame on you.
Icinge loo nto, nina bafazi bamaPentecost. Usizi kuni. Yabona, sizi kuni.
I love you. That's the reason I'm saying that. Love is corrective.
Ndiyanithanda. Eso sisizathu endikutshoyo oko. Uthando luyaluleka.
We're on a great tantrum, a great dress tantrum. It's just like fashion, like the world. He said, love not the world or the things of the world. If you do, the love of God's not even in you.
Sikumsindo omkhulu, unxibo lomsindo omkhulu, ifana nje kwaye ifaniswa nje nehlabathi. Wathi, musani ukulithanda ihlabathi nezinto zehlabathi. Ukuba niyakwenza, uthando lukaThixo alukho kwa ukubakho kuni.
I don't care how much you speak in tongues, jump and down, dance, cut hair, wear dresses like that, new man permitted. Your own fruits tells you where you're at. Exactly right.
Andikhathali kungakanani nithetha ilwimi. Nixhumaxhume, nidanise, nichebe inwele, ninxibe ilokhwe ngolwahlobo. Nina madoda, niyayivumela. Iziqhamo zenu zinixela apho nikhoyo. Injalo ngqolondo.
No wonder we're such a chaos as we are. And the winds of communism, the winds of churchism, the winds of ecumenical organization.
Akumangalisi sikwibhundebhunde enjena njengoko sinjalo. Kwaye imimoya yobukomanisi, imimoya yobucawe, imimoya yokuba ngumbutho kazwelonke.
It's a joining time, a unionizing time. The unions are unionizing labor, fussing about it.
Lixesha lokujoyina, ixesha lokumanyana, imanyano zimanyana abasebenzi ukuqambulisana ngayo.
The nations, the United Nations, you're uniting.
Izizwe zine nezizwe ezimanyeneyo ziyamanyana.
The churches are uniting together. What's it all showing?
Amabandla ayamanyana kunye. Yintoni yonke eyibonisayo?
It's showing that Christ and the bride is fixing to unite. That's what it's speaking of. All these shadows of things are showing the positive coming.
Ibonisa ukuba uKristu nomtshakazi balungiselela ukumanyana. Yiloo nto ethetha ngayo. Zonke ezi zithunzi zezinto zibonisa uqobo lusiza.
Watch now as we close, cause I'm getting too late.
Qaphela ngoku njengoko sivala kuba ndishiywa lixesha.
And now notice, in that great hour, when all hope was gone of survival, they seen somebody come walking on the water. Walking up.
Kwaye ngoku qwalasela. Kula yure inkulu xa lonke ithemba lalimkile lokuphila. Babona othile esiza, ehamba emanzini, ehamba enyuka.
And the thing, the sad part, listen folks, the only thing that could help them, they was afraid of it.
Yeah, right.
They said, look, spirity. It might be a spirit.
Kwaye into embi, phulaphula. Lisisani, into ekuphela kwayo eyayinokubanceda babeyoyika, bathi ikhangeleko komsholoko, ingaba nguwo niyazi umsholoko.
If that hasn't happened to you,
ukuba oko akwenzekanga kwakho.
They're afraid of it. They're afraid of fortune telling. You're afraid of some kind of a devil power. When Jesus said it would happen in this day.
Bayayoyika yona. Bayakoyika imvumiso. Bayayoyika uhlobo oluthile lwamandla kamtyholi. Xa uYesu wathi iyakwenzeka kulomhla.
The only thing that can help them is Jesus Christ. Not another denomination, not all of them joining together. That's just going to make it worse than ever. The only thing that can help you is Jesus Christ.
Kuphela kwento enokubanceda nguYesu Kristu. Hayi elinye ihlelo. Hayi bonke babo bemanyana. Oko nje. Kuza kuyenza mandundu kunakuqala. Kuphela kwento enokunceda nguYesu Kristu.
And when he promised to return in the last days in this form and do this promise, and just like before the promised son returned to Abraham, the first seed, the royal seed of Abraham, Jesus would say would see the same thing.
Kwaye, xa wathembisa ukubuyela kwimihla yokugqibela, kulemo, kwaye enze oku, ethembisa. Njengaphambi konyana wesithembiso abuyele kuAbraham imbewu yokuqala, imbewu yasebukhosini kaAbraham, uYesu uya kubona into ekwanye.
Before the promised son, God would manifest himself in flesh and do exactly like Jesus did, like he said he'd do, it's like that would be done in the last days.
Ngaphambi konyana wesithembiso, uThixo uya kuzibonakalisa ngokwakhe enyameni, kwaye enze twatse njengo Yesu wenzayo, njengoko watshoyo uya kukuyenza, njengoko athe iya kwenziwa kwimihla yokugqibela.
And here are all those promises that we can lay them out by dozens right here before you that this is supposed to take place.
Kwaye apa zonke ezo zithembiso esinokuzibeka ngobuninzi kwaye apa ngaphambi kwakho ezifanele zenzeke.
And the churches which ought to be with arms out to receive it, I'm a little afraid of that. It don't belong to our group, see.
Kwaye amabandla afanele akhuphe ingalo ukuyamkela yona ndinokoyikana ukuncinci koku ya akuyiyo okweqela lethu yabona.
And they're scared of it. The only thing that can bring them to Christ is Christ himself. And they're afraid that it's scary.
Kwaye bayayoyika yona kuphela kwento enokubazisa kuKristu nguKristu ngokwakhe kwaye bayoyika kuba iyoyikeka.
Oh, I don't know. That might be spirited. You see, I don't know about it. A scared of the only thing that can help me.
Oh, andaz, ingaba inobusholoko. Niyabona. Kwaye, andaz malunga nayo. Ukoyika into ekuphela kwayo enokubanceda.
And in a dark hour of distress, those elected church, that group's sitting out there, scared that it might be spooky, that it won't have nothing to do with it. Then come that sweet boy. Be not afraid. It is I.
Kwaye, kula yure imnyama yokuqinzelelo. Elo bandla lanyuliweyo. Ela lihleli phaya. Boyikela ukuba inokuba sisiporho. Babengafuni ukwenza nto kunye naso. Emva koko. Kweza ela zwi limnandi. Musani ukoyika. Ndim.
He is the Word, isn't he? He never changes to be the Word.
Yena lilizwi, akalilo, akazange waguquka ekubeni lilizwi.
Now can't you hear the Word say tonight? He's the same yesterday, today, and forever. Be not afraid. It is I.
Ngoku, akuna kuliva na ilizwi lisithi ngobu busuku. Usenguye izolo, namhlanje naphakade. Musani ukoyika, ndim.
Let us bow our heads.
Amen. Masithobise intloko zethu.
Heavenly Father, the evening is hot. The hours are dark. The fire is gone from the altar. You're gleaning across the field.
Bawo wasezulwini, ubusuku bushushu, iyure zimnyama. Indlela ethe yemka ngayo imililo esibingelelweni wena ubhikica kuyo insimi.
He said the kingdom is like unto a man that took a net and went to the sea, cast it in, and when he brought it out, the kingdom was like that.
Wena uthe ubukumkani bufana nendoda eyathabatha umnatha yaze yaya elwandle yawuphosa kwaye xa yazisayo ubukumkani babunjalo.
Lord God, someday that last fish that's in that water, you said they've taken all kinds.
Nkosi Thixo, kamini ithile, laa ntlanzi yokugqibela ekulamanzi. Wena uthe bathabathe zonke iintlobo.
That gospel net catches all kinds. It caught turtles, crawfish, spiders, serpents, scavenger fish.
Umnatha wevangeli ubambisa zonke intlobo. Ubambisa oskolpat, nonkala, izigcawu, amahamba, intlanzi ezitya intlanzi.
We don't know what it catches, but there was some fish there you were after. You're the one that's a judge.
Asiyazi ukuba ibambisa ntoni, kodwa kwakukho intlanzi ezithile phaya owawulandela zona. Wena ungulowo ungumgwebi.
But we realize quickly the turtle, the crawfish, and all get back to the mud hole again. Back to the waters.
Kodwa siyaqonda. Ngokukhawuleza, uskolpat, unonkala, nazo zonke, zibuyela kumngxunya wodaka kwakhona, emva emanzini.
But someday that last fish that's ordained, predestined to come, that last part of the body will be drawn out of that lake.
Kodwa, ngenye imini, La nhlanzi yokugqibela eyayimiselwe yamiselwa ngexa elingaphambili ukuza la ndawo yokugqibela yomzimba iyakutsalwa ikhutshwe kwela chibi.
You throw out a net in the days of Luther, Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey, so forth. In the Pentecostal age, the days of F.F. Bosworth and Frotcham and those great men.
Waphosa umnatha ngemihla kaLuther, noWesley, uAlexander Campbell, John Smith, Calvin, uKnox, uFinney, uSankey, nanjalo njalo. Kwisigaba sobuPentecost, imihla kaF.F. Bosworth, uFrotcham, loo madoda abalulekileyo.
You throw out nets in the days of Billy Sunday, on down through the age.
Wena uphose iminatha imihla kaBilly Sunday, khona ezantsi ngesigaba.
Now you're still combing through the sea. Is there one of them sitting here tonight, Lord?
Kwaye ngoku, wena usarhugula ngolwandle. Ingaba kukhona othile wabo ohleli apha ngobu busuku, Nkosi.
If it is, may they be like that little woman at the well, even in her prostituted state, she still recognized that you was the Messiah. She saw that sign, and that was it.
Ukuba injalo, mhlawumbi baya kufana nalaa mfazi mncinci equleni, nkquna kwimeko yakhe yobuhenyukazi, waqonda noko ukuba wena wawunguMesiya, wabona olwaphawu, yaba yiyo.
She said, I perceive your prophet. She had no idea that it could be Messiah.
Wathi, ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti, wayengenaluvo lokuba usenokuba nguMesiya.
She said, we are looking for a Messiah, in other words. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. You said, I'm he. That was it.
Wathi, sikhangela uMesiya, ngamanye amagama, siyayazi xa uMesiya efika, uya kusixelela ezi zinto. Kwaye wena wathi, ndinguye, yaba yiyo.
Now tonight, Lord, let them see that it is I. Be not afraid, it's my promise.
Ngoku, ngobu busuku Nkosi, benze bakubone oko, ndim, musani ukoyika, sisithembiso sam.
Heal the sick, Lord, save the lost, fill the empty.
Philisa abagulayo Nkosi, sindisa abalahlekileyo, gcwalisa abangenanto.
May we go away tonight and say within our hearts as we go away like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us? As he ministered to us tonight in the building, his divine presence.
Sanga singemka ngobu busuku, kwaye sithi ezintliziyweni zethu, njengoko sisimka, njengabo bavela eEmmaus, bezingavuthi na intliziyo zethu ngaphakathi kuthi njengoko yena ebeshumayela kuthi ngobu busuku esakhiweni, ubukhona bakhe obungcwele.
How they knew it was you, they invited you in and their eyes come open.
Indlela abayaziyo ukuba yayinguwe, bakumemela ngaphakathi wena, kwaye amehlo abo avuleka.
May every one of us tonight invite you in. If we don't understand it, may we invite you in anyhow. That's the only way you can reveal yourself.
Wanga wonke ngamnye kuthi ngobu busuku, angakumemela ngaphakathi wena. Ukuba siqondi yona, sanga singakumemela ngaphakathi nakanjani. Leyo kuphela kwendlela ongazityila ngayo wena.
And we notice the way you revealed yourself after your resurrection, you did something in the same manner you did before your crucifixion.
Kwaye siyaqwalasela indlela owazityhila ngayo wena emva kokuvuka kwakho. Wenza into ngohlobo olukwalunye owalwenzayo ngaphambi kokubethelelwa kwakho.
Now come tonight, Lord. You said you was the same yesterday, today, and forever. Do again for us like you did in the days when you stood here in flesh on the earth.
Ngoku, yiza ngobu busuku Nkosi. Uthe wena wawunguye, kwanguye izolo, namhlanje naphakade. Senzele kwakhona thina, njengoko wenzayo ngemihla xa wemayo apha enyameni, emhlabeni.
We'll go home lighthearted like those. In Jesus' name we pray. Amen.
Siya kugoduka, siyikhaphukhaphu entliziyweni, njengabaya. Egameni lika Yesu siyathandaza. Amen.
Now in the service tonight, I know it's awfully warm and we got 20 minutes to get out in time.
Goku enkonzweni ngoba busuku. Ndiyayazi kushushu kakubi kwaye sifumana imizuzu engamashumi amabini wokuba siphume ngexesha.
I can't stop or hinder the things that I do. I'm drove by something I always have been all my life and it's always been right.
Ndi andikwazi ukuyeka okanye ndithintela izinto endizenzayo. Ndiqhutywa yinto ndabe ndisoloko ndinjalo bonke ubomi bam kwaye yasoloko iyelungileyo.
It's never told me nothing but what was in the Bible. I can't stop it. I can't do nothing about it. It just does it anyhow.
Ayizange yandixelela nanto kuphela koko kwakuseBhayibhileni. Andikwazi kuyiyekisa, andikwazi kwenza nto malunge nayo. Iyayenza nje yona nakanjani.
And I'm sure if I'm obedient, there is somebody that needs it. And I'll be faithful.
Kwaye ndiqinisekile ukuba ndiyathobela. Bekukho umntu othile obeyidinga kwaye ndiyakuba ngothembekileyo.
And that day I want to, like the great St. Paul said, no man's blood's on my hand. I want to tell you the truth, not as I love you.
Kwaye ngawo lamhla ndifuna njengomkhulu ongcwele uPaulos watshoyo, akukho gazi lamntu lisesandleni sam. Ndifuna ukunixelela inyaniso, hayi njengo mnandi.
And if you had a little boy now, think of it, lady, you that I scolded a while ago, you sisters with bobbed hair and things.
Kwaye, ukuba unenkwenkwe encinci, ngoku, cinga ngayo, nenekazi, wena ndikungxolisileyo ngethuba eligqithileyo, nina bodade nineenwele ezinqothulweyo kunye nezinto.
If you had a little boy sitting out on the street and he said, Junior dear, you better come in, dear, it might be, I don't know, they'll probably drive around you.
Ukubandi, ukuba unenkwenkwe encinci ihleli phandle esitratweni, uze uthi, Junior sithandwa, kungcono ungene sithandwa, isenokwenzeka andazi, mhlawumbi baya kuqhubela kuwe.
You don't love that child. Right. You'll get out there and shut the hide off of him or make him come in.
Amen.
That's right. You love him.
Akumthandi la mntwana, injalo lonto, uya ku Phumela phaya uze umxobule okanye umenze angene injalo lonto uyamthanda.
That's the way the gospel is. Yes. God loves you. Yes. And those that he loves he chastens and rebukes. Every child that comes to him.
Leyo indlela ivangeli eyiyo. UThixo uyanithanda kwaye abo abathandayo yena uyabaqeqesha kwaye uhlwaya wonke umntwana ozayo kuye.
If you can't stand chastisement, you go away and get angry about it, then you're illegitimate children and not the children of God. So just remember, it's just the scripture.
Ukuba akunakho ukumelana nengqeqesho, uyemka, uhambe uze ube nomsindo malunga nayo, ngoko, ungumntana ongumqhakwe, akunguye umntwana kaThixo, ke khumbula nje, isibhalo nje.
Now, a word from him, one word will mean more than I could say. A million lifetimes. It's him.
Ngoku, ilizwi kuye, ilizwi elinye, liyakuthetha okungaphezulu kunoko ndinokutsho, izigidi zamaxesha obomi. Nguye.
We know his promise. We know what he promised to do.
Siyasazi isithembiso sakhe. Siyakwazi athembise ukwenza yena.
Now, I don't know whether it will from the... Did he give our card to get... Did you give our card to get...
Ngoku, andazi nokuba... Ukubana koko yasiya ingaba yena owakhuphile amakhadi kwakhona ingaba owakhuphile amakhadi namhlanje ibi yintoni Jay kulungile.
All right, to save time, let's just start from number one. Now they're probably all over the building. Jay number one.
Kulungile, ukonga ixesha, masiqaliseni nje ukusuka kwinani isinye. Koko mhlawumbi bakwisakhiwo sonke. Jay, inani isinye.
And now we got some stragglers. We started from one time from this and the other time, some back and forth and around. But we got them straggling around here.
Kwaye ngoku, sifumana ababhaduli. Siqale ukusuka, ngelinye ixesha. Ukusuka kwesi sinye, ixesha elingaphezulu. Okunye ngasemva naphambili. nokujikeleza kodwa sibafumana bebhadula khona apha.
But every people that comes in every day has a chance to come up into the line.
Kodwa bonke abantu abangenayo mihla yonke banethuba lokunyuka beze emgcini.
I don't mean because you're here. How many knows in this meeting there's been nearly twice as many healed out in the audience as there was healed up here? Sure, you know.
Oko akuthethi ukuba ulapha bangaphi abaziyo kulo mhlangano kube kukho phantse ngokuphindiweyo ukuba baninzi abaphilisiweyo esihlweleni njengoko babephilisiwe phezulu apha ngokuqinisekileyo niyayazi.
See, a prayer card is just simply to get the people up here, get the Holy Spirit among them. So you're used to doing that.
Yabona, ikhadi lokuthandazelwa lolokwenza nje abantu beze phezulu apha ukwenza umoya oyingcwele phakathi kwabo ke njengoko nikuqhelile ukwenza oko.
We don't even have to have it right now. We can omit the prayer cards.
Akudingeki kwa ukuba sibe nalo ngoku. Singawayeka amakhadi okuthandazela.
Just like we did last night. We never had prayer cards last night.
Njengokuba besenzile kubusuku bayizolo. Asikhange sibe namakhadi okuthandazelwa kubusuku obugqithileyo.
Holy Spirit went out among them that didn't have prayer cards.
Umoya oyingcwele uyile phakathi kwabo abo bebengenamakhadi okuthandazela.
And I've seen many things I didn't say nothing about because I didn't know what was sore and I still held dark over them. I just let it alone.
Why, ndibone izinto ezininzi andithethanga nanto ngazo kuba bendingazi nokuba ibinjalo kanye hayi. Ndisabambe mnyama kuzo kwaye ndiyaziyeka nje.
I didn't know it wouldn't do no good to call him. Whatever he says is right. So listen to what he said.
Andiyazi ayisayi kwenza okulungileyo ukuwabiza. Nantoni, yena itshoyo ilungile. Ke phulaphulani koko akutshoyo yena.
Now, did you say that with Jay? Jay, number one? Jay, number one, who has a prayer card? Raise up your hand.
Ngoku, ingaba ubuthe lowo ibingu Jay? Jay, inani isinye. Jay inani sinye ngubani onekhadi lokuthandazelwa phakamisa isandla sakho.
You must be mistaken, son. Must be something. Oh, I'm sorry. Oh, way back against the wall in the back. Come up here, lady.
Kumele ukuba uphazamile nyana. Kufanele ibe yenye. Oh, uxolo. Oh, emva le ekwayameni udonga emva yiza apha nenekazi.
They just bring these cards down out, the boy, Brother Borders or Billy One, sometimes both of them, mix those cards up before you, and then give you your card, whatever you want.
Ba, bazisa nje lamakhadi ezantsi ngoku, inkwenkwe, umzalwane uBorders, okanye uBilly, omnye, ngamanye amaxesha bobabini, bawacube loo makhadi phambi kwenu, emva koko, baninike amakhadi enu, nantoni na eniyifunayo.
We don't know, just, this one might get number 5, and that get number 7, this get number 15, that 95, and we don't know.
Asiyazi, bona nje, lona yena angafumana inani lesihlanu, azilowa yena afumana inani lesixhenxe. Lona yena ufumana ishumi elinesihlanu, azilowa yena amashumi asithoba anesihlanu, kwaye asiyazi.
And then again, when I come, I just, wherever it lays up on my heart, I call from there, no matter where it's at.
Kwaye ngoko, kwakhona, xa ndisiza nje ndi, naphi na apho kubekeke entliziyweni yam, ndibiza ukusuka phaya, akukhathaliseki nokuba iphi.
So I say, sometimes I count how many is in a row, and divide it by the ones on this row and get an answer, see?
Mna nje, ukuba ndithi, ngamanye amaxesha ndibala bangaphi eluhlwini, ndize ndahlulahlule ngesinye sezi zintlu, ndize ndifumane impendulo, yabona?
And then, but I just, whatever comes to my mind first, I call.
Kuzemva koko, ukuba ndiyenzi, kutheni, mna nje, nantoni efika engqondweni yam kuqala, ndiyabiza.
Number one, J number two, number two, number three, number four, number five, number six, seven, eight, nine, ten. Let them come see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's good. That's the way. Come right.
Inani isinye, J, inani isibini, inani isibini, inani isithathu, inani isine, inani isihlanu, inani isithandathu, isixhenxe, isibhozo, isithoba, ishumi, mabeze, yabona. Isinye, isibini, isithathu, isine, isihlanu, isithandathu, isixhenxe, isibhozo, isithoba, ishumi. Kulungile oko. Leyo indlela yizakanye.
Wait, one went the other way.
Linda, omnye uye ngenye indlela. Bendi, sinye isibini isithathu, isini isihlanu isithandathu isixhenxe nesibhozo isithoba. Kulungile oko. Ngoku up, nansi up, ishumi. Kulungile.
11, 12, 13, 14, 15. That's five more. 1, 2, 3, 4, 5. Good, that's good.
Ishumel nan, ishumel nesbin, ishumel nestat, ishumel nesine, ishumel neslan, eso sisislanung a pezul. Isin yisbin is tat, isin islan, kulungi, oko kulungi.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Only see 4.
Ishumel nesithandathu, ishumel nesixhenxe, ishumel nesibhozo, ishumel nesithoba, amashumi amabini. Isinye, isibini, isithathu, isine. Ndibona kuphela isine.
20 to 20 answer? All right.
Amashumi amabini. Ingaba amashumi amabini aphendulile. Kulungile.
Now, we don't want to get too many stand at once. Now, if we get through these this early enough, we'll go for some more.
Ngoku, asifuni kwenza abaninzi beme ngaxeshanye. Ngoku, ukuba siyagqiba ngaba, kwaye kuselithuba ngokwaneleyo siya kuya kwabaninzi.
You know, call, maybe let's try a few more. Let's try five more. 21 to 25 in the J's. Let them stand if you will. 21 to 25.
Asibizi, mhlawumbi si, masizame ambalwa angaphezulu. Masizame amahlanu ngaphezulu. Amashumi amabini ananye ukuya kumashumi amabini anesihlanu ko J mabame ukubani yakwenza. Amashumi amabini ananye ukuya kumashumi amabini anesihlanu.
1, 2, 3, way back in the back, 4. 1, 2, 3, 4, that's 5, okay. Now let's just stop, but there's 25 in the line, and they're lining them up down here.
Isinye, isibini, isithathu, emva, le, ngasemva, isine. Isinye, isibini, isithathu, isine, eso sisihlanu. Kulungile. Ngoku masime nje phaya, kukho amashumi amabini anesihlanu emgceni.
Now, I'm going to ask you one favor. Will you give me your undivided, give God your undivided attention for the next 15, 16 minutes? Will you do that?
Koko, ndiza kunicela inceba. Ningandinika uhoyo lwenu olungahlulwanga. Nikani uThixo uhoyo lwenu olungahlulwanga. Okwale mizuzu ilandelayo.
And will you do this? Open up your heart. I remember what I said. Don't let it go over your back like water falling on a duck's back, as the old saying is. Don't do that. Consider this.
Ingaba niyakuyenza lonto. Kwaye ingaba niyakuyenza lena. Vulani inhliziyo yenu. Koko, kumbula oko ndikutshiloyo. Sukuyivumela itsibe phezu kwentloko zenu. Njengamanzi esiwa kumhlana wedada, njengokutho kudala kusitsho. Sukuyenza loo nto, qala oku.
If I tell you anything is not in the scripture and a promise for the hour, you're duty bound. See the manager here and come tell me about it. That's right.
Ukuba ndinixelela nantoni na engekho sibhalweni kunye nesithembiso seyure, nibophelelekile ukubona umphathi apha. Nize nizokundixelela malunga nayo. Injalo loo nto.
Teach nothing but what's in the word.
Andifundisi nanto kuphela koko kuselizwini.
And if I stay right with that word, and if I say it's that way, and God, it isn't in the Bible, if the angel of the Lord told me something wasn't in the Bible, it would be the angel of the Lord. That's right.
Kwaye, ukuba ndihlala lungileyo kunye nelalizwi. Kwaye, ukuba ndithi ilolu ahlobo. Kwaye uThixo isebhayibhileni. Ukuba ingelosi yenkosi indixelele into ethile ebe ingekho ebhayibhileni, ayisayi kuba ingelosi yenkosi. Injalo loo nto.
He's never one time told me anything but what was in that word and you bear me record.
Akazange nangaxesha linye wandixelela nantoni kuphela koko kwakuselizwini kwaye niyandingqinela.
He's never said one thing out of the hundreds of thousands and thousands and the languages of the world. Has he ever one time said anything wrong? Or said anything that didn't come to pass?
akazange atho nanye into kumakhulu amawaka namawaka kunye neelwimi zehlabathi. Ingaba yena wakhe watho nantoni engalunganga kanye watho nantoni engazange yenzeka.
Listen, ask the manager then here. This what you all see here is the amateur side of that. Is that right, brother?
Pulapulani, buzani umphathi kunye nabo apha. Oko koko nonke nikubonayo apha licala eliselula loku ya. Ingaba injalo bazalwane.
Well, out there, out in the private life, where he says, go down to this place and see this, and this will come to pass, and say this over here, down there. It's just constantly all the time. See? Year in and out.
Utheni, pandle paya, na pandle kubomi babucala, apha yena athi, yehla uye kule ndawo, uze ubone oku, kwaye oku kuya kwenzeka, kwaye utsho oku apha, ezantsi apha. Isoloko nje ngokuthe ngqo lonke ixesha yabona unyaka nonyaka.
The people in the audience just sees the little things.
Abantu kwisihlwele bayabona nje izinto ezincinci.
But now, if you be reverent.
Kodwa ngoku ukuba niyakuba nentlonelo.
Now, is everybody in this prayer line standing here, strangers to me, raise up your hands if you are. Right?
Koko. Ingaba wonke ubani kulo mgca wokuthandazelwa omileyo apha ngabangaziwayo ndim phakamisani izandla zenu ukuba ninjalo kulungile.
How many out there is knows that I don't know nothing about you? Raise up your hand. Now, well, thank you.
Bangaphi phandle phaya abakhoyo abaziyo ukuba andazi into malunga nani phakamisani isandla senu ngoku ngelixa enkosi.
I don't care where you are. If you're up in the balcony, back against the wall, down to here, wherever you are, I'm going to...
Andikhathali nokuba uphina, ukuba use balkoni, emva ekwayameni udonga, ezantsi apha, naphina apho ukhoyo, ndizaku.
This is for your good, this is for your benefit. See, this is for your benefit.
Ngoku, oku, kokulungele wena, kokukuxhamlisa wena, yabona, kokukuxhamlisa wena.
I thought that was my little grandson talking to me, but it wasn't. I got a little grandson in here somewhere tonight, just about that side, and I thought of little Paul.
Ndicingelo wayengumzukulwana wam ethetha nam ngoko, kodwa ibingenguye. Ndinomzukulwana ngaphakathi apha ndaweni ithile ngobusuku. Umalunga nalam linganiselo, kwaye ndicinge ibingupaul omncinci.
He always said he's going to come stand on the platform and preach for me, and just not quite 2 years old.
Ube soloko esithi uza kuza eme qongeni andishumayelele kwaye akakabi neminyaka mibini ncam ubudala.
I think that little voice hunted his mommy.
Ndicinga laa nkwenkwe encinci ikhangela unina.
So remember, I'm trying to help you. God knows that. I'm trying to help you.
Ke khumbulani ndizama ukuninceda ndi. Uthixo uyakwazi oku ya. Ndizama ukuninceda, yabona.
Now, look, I want you to get the benefit if he does come among us.
Ngoku, khangelani, ndifuna nixhamle ukuba yena uthe eze phakathi kwethu.
I think of the person of Jesus Christ working in flesh like he promised he would do in the land. How many knows he promised that?
Ngoku, cinga ngayo. Umntu kaYesu Kristu esebenza enyameni njengoko yena wathembisa uya kuyenza ekugqibeleni. Bangaphi abayaziyo uthembisile oko?
Just as it was down there at Sodom when that angel with his back turned, that was God.
Njengoko kanye kwakunjalo ezantsi eSodom xa ingelosi inomhlana wayo uguqulwe kunye ne lowo yayinguThixo.
You believe that was God? How many believes that was God? Sure it was. The Bible said it was. And Jesus referred to it.
Ingaba niyakholwa ukuba lowo yayinguThixo. Bangaphi abakholelwayo ukuba lowo yayinguThixo. Ngokuqinisekileyo yayiyiyo. IBhayibhile yathi yayiyiyo. Kwaye yena uYesu wabhekiselela kuyo.
Now notice. Now you out there without a prayer card. I want you to do something for me. Wherever you are.
Ngoku. Nina phandle phaya abangena khadi lakuthandazelwa. Ndifuna nindenzele into ethile naphi na apho nikhoyo.
I remember these things, watch where it tells you you're healed or what it tells you to do Watch what it says.
Gogo, kumbulani, ezi zinto, qaphela xa ikuxelela ukuba uphilisiwe. Okanye, oko ikuxelela ukuba ukwenze. Qaphela oko ikutshoyo.
If it just tells you, that's to build your faith. And then when your faith comes to a spot, you just reach out and accept God.
Ukuba nje iyakuxelela, oko kukwakha ukholo lwakho. Kwaye, xa ukholo lwakho lufika kwindawo, uyaya nje uze wamkele uThixo.
It isn't me, because the Heavenly Father knows all of down this line here. I don't see one person that I know.
Asindim, kuba ubawo wasezulwini uyayazi, ndijonga ezantsi lo mgcapha. Andiboni namnye umntu endimaziyo.
I can see about two or three people in the whole audience that I know. And I don't know as right now, I can say show one.
Andinakubona kuphela kumalunga namabini okanye abathathu abantu kwisihlwele sonke endibaziyo. Kwaye andiyazi njengoko, kanye ngoku. Andinakutsho ndibonise omnye.
I know that Edmund Wade was here a few minutes ago. I thought I'd seen him and I missed.
Ndiyamazi la Edmund Way wayelapha kwimizuzu embalwa egqithileyo. Ndicinge ndimbonile yena kwaye ndiphosile.
If I'm not mistaken, I do see somebody I know is a man and his wife and a little girl named Fritzinger from up in Ohio.
Ukuba ndiphazami, ndiyambona umntu othile endimaziyo, yindoda nomfazi wayo kunye nentombazana encinci ebizwa uFritzinger esuka eOhio.
Is that, are you Brother Fritzinger? You're sitting down in the little loop with it. That's Brother and Sister Fritzinger from Ohio, friends of mine.
Ingaba ungumzalwane, mzalwane uFritzinger, uhleli hlobo luthile kwisithuba esincinci apho. Lowo ngumzalwane nodade uFritzinger abasuka eOhio, abahlobo bam.
And outside of that, sitting back there is I see on the side over here, is an old man going on 92 years old by the name of William Dow. He and his wife, she's a nurse.
Kwaye ngaphandle kokuya behleli emva yi ndiyabona ecaleni ngapha indoda endala esiya kumashumi asithoba eminyaka obudala ngegama elingu-William Dow yona nomfazi wayo ungomongikazi.
William Dow in Ohio, a very personal friend of mine, not long ago he had 91 years old, had a complete heart failure, heart attack. And his wife called me to come at once. He was dying right then.
William Dow, eOhio, esisondela kakhulu isihlobo sam. Kungekudala kakhulu. Wayena mashumi asithoba ananye eminyaka ubudala. Wayenokupheleleyo ukusilela kwenhliziyo, uhlaselo lwenhliziyo. Kwaye umfazi wakhe wanditsalela ukuba ndize ngoko, nangoko. Wayesifa kanye ngoko.
And all, he's been such a bosom friend to me.
Kwaye kwi ube engonjalo umhlobo osenyongweni kum.
On my road up the scene, I was worried and I stopped and one of my wheels got out of line and this is cutting the tire to pieces. And I went in the Texaco station, got some gasoline, came out and looked at it.
Endleleni yam phezulu ukuya kumbona. Ndandikhathazekile ndaze ndamisa kwaye elinye lamavili am laphuma emgceni. Lalisika nje ivile lam lisiba ngamasuntswana kwaye ndaya kwisikhululo iTexaco ndafumana amafutha baza baphuma balijonga.
I looked up and I seen Brother Dow walking down to my church shaking my hand. I said, praise the Lord.
Kwaye ndajonga phezulu ndaza ndabona umzalwane uDow ehamba esihla engena ebandleni lam eqhawula isandla sam ndathi mayibongwe inkosi.
I looked back this way and here he come down the street and shook my hand. I went to him.
Kwaye ndajonga ngasemva ngale ndlela kwaye nanku esiza esehla ngesitrato kwaye eqhawula isandla sam ndaya kuye.
I seen his doctor, a young Jew or middle-aged man, Jewish man. And I said, what about him, doctor?
Ndabona ugqirha wakhe, umJuda osemtsha, kanye indoda ekumbindi wobudala, indoda engumJuda. Ndaze ndathi, kutheni ngaye gqirha?
Said he hasn't even got a fighting chance. Said he's in another oxygen tent. Said he'll die right there. He said, remember, he's 91 years old.
What? Akanalo nethuba lokulwa. What? Uphantsi kwentende ye-oxygen. What? Uya kufa kanye phaya. What? Kumbula. Unamashumi asithoba ananye ubudala.
I said, yes, sir. He said, he's complete heart failure. Nothing can be done. He said, it's time to go. And I said, yes, sir. But he ain't going. That's all.
That, ewe mhlekazi, what? Lolu pheleleyo uhlaselo lwenhliziyo. Akukho nto yimbi enokwenziwa. What? Lixesha lokuhamba. Doesn't that? Ewe mhlekazi, kodwa hayi, akahambi. Yiloo nto yonke.
I wanted to put my hand on the tent. I said, Brother Dow, can you hear me? He looked up at me.
Ndaya ngaphakathi ndabeka isandla sam phantsi kwentente ndathi mzalwane uDow uyakwazi ukundiva wajonga kum.
Not really in his name, he's a German, D-A-U-G-H, and I also pronounce it Dow.
Ngoku ngenene igameni lakhe ungumjamani D-A-U-G-H kwaye nje ndilibiza Dow.
And I put my hand under the tent and I said, do you hear me, Brother Dow? I said, you're not going. I done seen you're not going.
Yabona, kwaye ndabeka isandla sam phantsi kwentente, doesn't that? Uyandiva mzawane uDow, wathi that akuhambi, ndigqibile ukukubona, akuhambi.
A week from then, standing in my church, who come walking up to the church with Brother Dow?
Kwiveki ukusukela ngoko, ndimile ebandleni lam, ngubani oweza enyuka ehamba ebandleni, kuphela ngumzawane uDow.
I left the meeting and went over the river to a cafeteria to eat. And when I got out of my cars walking up the street, here come Brother Dow with his hand out. Them visions doesn't fail.
Ndashiya umhlanga ndaya ngaphaya komlambo kwivenkilana ukuya kutya kwaye xa ndaphumayo emotweni kwaye ndihamba ndinyuka ngesitrato nako kusiza umzawana uDow ekhuphe isandla sakhe. Yabona, imibono ayisileli.
And that man of 91 years old. And follows every meeting is in California.
Kwaye, landod, yamakhulu asithoba ananye eminyaka obudala. Kwaye, ilandela yonke imihlangano yayise California.
Would you just raise up your hand, Brother Dow, sitting there at the people to see what a real soldier is not here sitting right here. Right? 91 years old and follows every meeting.
Ungaphakamisa nje isandla sakho mzawane uDow uhleli apho kuze abantu babone elikuko ijoni lenene ngoku apho kuhleli kanye phaya yabona amashumi asithoba ananye eminyaka ubudala kwaye elandela yonke imihlangano.
When I'm at the tabernacle, he drives hundreds of miles every day to hear me preach a little sermon and go back. God.
Amen.
It shall be light in the evening time.
Xa ndisemnqubeni uqhuba amakhulu emayile yonke imihla ukuza kuva mna ndishumayela intshumayelo encinci aze abuyele emva. Thixo, kuya kubakho ukukhanya ngexesha langokuhlwa.
I said the other day, I was talking to him, I said, what can I do for you, Brother Dow?
Ndathi ngenye imini ndandithetha nabo ndathi ndingakwenzela ntoni mzalwane uDow.
Just one request, Brother Branham. When he comes, I want to go with him.
Isicelo nje sinye mzalwane uBranham. Xa efika, ndifuna ukuhamba kunye naye.
Don't worry. That's secure.
Dad, ungakhathazeki. Oko, kuqinisekisiwe.
Sure. Now, a man come in, was baptized, all come in, received the baptism of the Holy Ghost and everything, just a wonderful servant of Christ.
Ngokuqinisekileyo ngoku indoda yangena yabhaptizwa yangena yaze yamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele nayo yonke into nje esimangalisayo isicaka sikaKristu. Ngoku ndiza kucela wonke ubani ahlonele ngenene jongani ngale ndlela kwaye nithandaze.
Now how many teachers here know that he is a high priest right now? That can be touched for the feeling of our infirmities.
Ngoku, bangaphi abafundisi apha abayaziyo ukuba yena ngumbingeleli omkhulu kanye ngoku onokuchukunyiswa imvakalelo yobulwelwe bethu.
Well, if he's the same yesterday, today, and forever, and the same high priest, he would act the same way.
Kuhle, ukuba unguye izolo namhlanje naphakade kwaye okwamnye umbingeleli omkhulu, uyakwenza kwangohlobo olunye.
Only he's his body is at the on the throne of God. How many knows that? The body of Jesus is on the throne of God.
Kuphela yena umzimba wakhe use kwitrone kaThixo. Bangaphi abakwaziyo oko? Umzimba kaYesu usetroneni kaThixo.
But he uses our body to manifest himself through just like he promised to do. The works that I do shall you also.
Kodwa yena usebenzisa umzimba wethu ukuzibonakalisa yena ngawo nje ngohlobo awathembisa ukwenza ngalo imisebenzi endiyenzayo nani ngokunjalo.
I'm going to ask you to sit still, be reverent, watch, pray.
Ndiza kucela nihlale ngokuzola, hlonelani, qaphelani, thandazani.
My Heavenly Father, I've tried to be just as reverent as I know how to do about it.
Ngoku, bawo wasezulwini, ndizamile ukuba ngohloneleyo ngenene njengoko ndisazi indlela yokwenza malunga nako.
Now just a word from you now, Lord. And then may the still little voice come down through this audience and say, it is I, be not afraid. Grant it, Father.
Ngoku, nje ilizwi kuwe ngoku, Nkosi. Kwaye, emva koko, langa elizolileyo elincinci izwi, lingehlela kwesi sihlwele lize lithi, ndim, musani ukoyika, siphe bawo.
I commit myself to you with the message that's been preached tonight, with thy word to be confirmed.
Kwaye ndinikela kuwe ngomyalezo obe ushunyelwe ngobu busuku, ngelizwi lakho liqinisekisiwe.
You don't have to do it, but you will do it, or you do it because that you promised to. I pray that you'll grant this in Jesus' name. Amen.
Akunyanzelekanga ukuba ukwenze oko, kodwa ukuba uya kukwenza, okanye uthi ukwenze, kukuba oko uthembisile ukukwenza, ndiyathandaza ukuba uya kunikeza oko, egameni lika Yesu. Amen.
Everybody, real reverence. It's real reverence.
Why, wonke umntu ahlonele ngenene, nje ukuhlonela ngenene.
How do you do? I'll give you scripture as we go along. If the Lord does, I don't know.
Unjani, ngoku, ndiyakukunika isibhalo, njengoko siqhubeka, ukuba inkosi iyakwenza, andazi.
But didn't I've been preaching like that? See, that's one kind of anointing, this is another kind of anointing.
Kodwa nje, ndibe ndishumayela ngolu ahlobo, yabona, olo luhlobo oluthile lentwambiso, olu lolunye uhlobo lwentambiso.
That you're just blessing, this just one thing just takes the life right from you.
Oko nje bekusikelela. Oku nje into enye nje kuthabatha ubomi kuwe.
Now the lady stands here, I've never seen her in my life.
Ngoku inenekazi limile apha, andizange ndalibona ebomini bam.
Are we strangers? I believe you said a while ago, I didn't know you. God knows you. He knows me.
Ingaba singabangazaniyo, ndiyakholwa utshilo ngethuba eligqithileyo. Bendingakwazi, uThixo uyakwazi, uyandazi.
Do you know that what we're standing here now, we're going to have to answer for it at the day of judgment? You're aware of that?
Ingaba uyakwazi oko simele kona apho ngoku. Siza kufaneka siphendule ngayo kumhla womgwebo. Uyanalwazi ngoku ya.
You know that what we do now, God's going to make us answer for it up there? I just said that for a purpose.
Uyakwazi oko esikwenzayo ngoku. UThixo uza kusenza siphendule ngayo phezulu phaya, ndikutshilo nje oko ngesizathu.
Now if the Lord Jesus will reveal to me what you're doing, what's on your mind, or something like that, would you believe it?
Ngoku, ukuba inkosi uYesu iya kutyhila kum, oko ukwenzayo, yintoni esengqondweni yakho, okanye into ethile enjeya, ingaba uya kukholelwa?
You'd have to believe that, wouldn't you?
Uya kufuneka ukholelwe oko, akuyi kuyenza.
Would you believe it out there, you audience?
Ingaba niya kukholelwa khona phaya nina sihlwele.
Now we stand just exactly like the woman at the well in our Lord. A man and a woman meeting for their first time.
Ngoku siyema nje ngokufana twatse nomfazi equleni kunye nenkosi yethu. Indoda nomfazi behlangana okokuqala, yabona.
Here we are, meeting for a St. John, the fourth chapter.
Naku silapha, sihlanganela I. Lowo nguYohane ongcwele, isahluko sesine.
Now, if the Holy Spirit will say, if you're here for somebody else, if you're sick, if it's domestic trouble, if it's financial troubles, whatever it is, I have no idea. But he does.
Ngoku, ukuba umoya oyingcwele uyakutsho, ukuba ulapho usenzela umntu wumbi, ukuba uyagula, ukuba yingxaki yasekhaya, ukuba yingxaki yemali, nantoni na eyiyo, andinalo fifi, kodwa yena unalo.
But he can discern the thoughts that's in your heart. He's the word. I can't. I'm a man.
Kodwa angacalula iingcingane ezisentliziyweni yakho. Yena lilizwi, andinako, ndingumntu.
You're just a bit nervous, and that's the reason I'm doing this, you see.
Wena nje unobuphakuphakwanyana kwaye eso sisizathu endikwenzela kona oku, uyabona?
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right. And you also have diabetes. That's another thing that's wrong with you.
Leyo, yenye yengxaki zakho, ubuphakuphaku, injalo loo nto, kwaye uneswekile kananjalo. Leyo, yenye into engalunganga ngawe, injalo loo nto.
Complications, this many things are wrong. Is that right? That's right, raise up your hand.
Ingxaki, nje izinto ezininzi ezingalunganga, ingaba injalo loo nto. Ukuba loo nto injalo, phakamisa isandla sakho, yabona?
You believe he'll heal you? You do.
Ingaba uyakholwa yena uyakukuphilisa? Uyakholwa?
Now your nervousness is caused from your age. But now, that'll all leave you. And I believe that by faith we'll go to Calvary, have a blood transfusion.
Ngoku, ubuphakuphaku bakho, bubangelwa bubudala bakho. Yabona? Kodwa, ngoku, okuya kuyakumka kuwe. Kwaye ndiyakholwa ukuba ngokholo siya kuya eCalvary sibe nokwethiwa igazi.
Now that's just exactly what he did. He told the woman at the well what her trouble was.
Ngoku, oko nje kukuchanekileyo koko akwenzileyo. Waxelela umfazi equleni ingxaki yakhe yayiyintoni.
Hers was too many husbands. Yours was what I think is nervousness and two or three more things wrong with you. That's right, isn't it? That's the same thing.
Ezakhe yayingaba yini abaninzi. Eyakho yayikoko ndicinga yayibubuphakuphaku kwaye ezimbini okanye ezintathu ngaphezulu izinto ezingalunganga ngawo. Injalo loo nto ayinjalo leyo yinto ekwanye.
Now, when he came to Simon, he told him who he was. You believe God can tell me what your name is? Would it make you believe more? It would.
Ngoku, xa wezayo kuSimoni, wamxelela wayengubani, uyakholelwa uThixo angandixelela ngubani igama lakho. Ingaba oko kuya kukwenza ukholelwe ngakumbi, iya kuyenza?
Miss Strong.
Miss
Al. Would you believe? Go and believe in you. It's all over.
Amen.
Amen.
Nkosikazi Strong, Stout. Ingaba uyakholwa, hamba ukholwe, kwaye wena iphelile. Amen.
Come. Amen. You believe? I'm also a stranger to you. I don't know you. God does know you.
Yiza, uyakholwa. Ndingongaziwayo kuwe kananjalo, andikwazi. UThixo uyakwazi.
You believe that he can reveal to me what your trouble is? And if he does, then the Lord God be blessed. Is that true?
Uyakholwa ukuba yena angatyila kum intoni ingxaki yakho. Kwaye ukuba uyayenza, ngoko inkosi uThixo mayisikelele. Ingaba oko yinyaniso?
I don't know. That'd be weird, you see. That's him that you feel that. All right?
Ngoku, sukukhathazeka, yabona. Lowo nguye. Lo umvayo ngokuvakalelwa oko kulungi.
You are suffering also from a nervous condition. Mental nerves that get tore up easy. And you're suffering with a bladder trouble. Something wrong with the liver. And your anemia. That is right.
Ugula kananjalo yimeko yobuphakuphaku, ukuphakuzela kwengqondo, kwaye ukrazuka lula, kwaye ugula ingxaki yesinyi, into ethile ayilunganga ngesibindi, kwaye unokusilela kweoxygen egazini, injalo loo nto.
You got something, it keeps being a man appearing here.
Unento ethile iyaqhubekeka isiba indoda ibonakala apha.
Do you believe that God can heal you? Heal your husband too? Make him well?
Uyakholelwa ukuba uThixo angakuphilisa. Aphilise nendoda yakho nayo, ayenze iphile.
You think the stomach trouble will leave and he'll be all right? That's what he's suffering with. Go put your hands on him, tell him so.
Hallelujah.
Ucinga ukuba ingxaki yesisu iyakumka kwaye uyakuphila. Yiloo nto agula ngayo. Hamba uyokubeka izandla zakho kuye. Umxelele njalo kwaye iyakumka kuye.
I am a stranger to you. The Lord Jesus knows both of us, doesn't he?
Ndingongaziwayo kuwe. Inkosi uYesu iyasazi sobabini, ayinjalo.
You believe that God can make you well?
Ingaba uyakholelwa ukuba uThixo angakuphilisa.
If the Lord Jesus will reveal to me the thing that's in your heart, that you believe that he will make you well?
Ukuba inkosi uYesu uyakutyila kum into othe wena esenhliziyweni yakho, ingaba uyakholelwa ukuba yena uyakukuphilisa.
I had some trouble. You got a gallbladder trouble for one thing, and another thing, it's caused your bladder to have an ulcerated condition. That's what your doctor said.
Ube unengxaki ethile. Unayo ingxaki yesingqobo senyongo, into eyenye. Kwaye enye into ibangele isinyi sakho sibe nemeko yesilonda ethunjini. Kodwa yiloo nto ugqirha wakho ayitholoyo.
Now, another thing is that they want to operate for that. That's exactly right. Isn't that true?
Ngoku, enye into yile yokuba bafuna ukutyanda ngenxa yoko. Injalo ngqo. Ingaba asiyonyaniso leyo?
Now, do you believe he can bypass that? You think your faith in him?
Ngoku, ingaba uyakholwa yena angakugqitha okuya ucinga ukholo lwakho lukuye?
You know that isn't me doing that. You believe? All right, go in as you have believed. So be it.
Ngoku, uyayazi ukuba asindim okwenzayo oko. Uyakholwa, kulungile. Hamba, kwaye njengokuba uye wakholelwa ke makube njalo kuwe.
We are strangers to each other, I suppose. The Lord God knows both of us.
Singabangazaniyo, ndiyaqikelela. Inkosi uThixo iyasazi sobabini.
Do you believe he's able to reveal to me the things that would help you?
Yes, I know.
You believe he will.
Ingaba uyakholwa inakho ukutyila kum izinto eziya kukunceda. Wena uyakholelwa uyakuyenza.
I'm saying positive. That's very good. That's very fine.
Ndithi kunjalo ulungile kakhulu oko. Kuhle kakhulu oko.
Now, you have many things wrong with you. So many complications and things, and a cough like, and you can't get over it, and you're real nervous, and that's right.
Ngoku, unezinto ezininzi ezingalunganga kuwe. Ingxaki ezininzi nezinto kunye nokukhohlelana kwaye akukwazi kugqitha kuko kwaye uphakuphaku kakhulu kwaye oko kunjalo.
Then you've got a burden on your heart, and that burden is for somebody, which is your son.
Ngoku unomthwalo entliziyweni yakho kwaye laa mthwalo ngowomnye umntu ongunyana wakho.
And he's having a trouble, some domestic troubles. Him and his wife are always fussing and going on and around in your burden part. That is right.
Kwaye yena unengxaki, enye yengxaki zasekhaya. Yena nomfazi wakhe basoloko beqambula kwaye beqhubeka. Kwaye unomthwalo ngaloo nto, injalo loo nto.
Now you believe with all your heart, the Lord will help you meet on. You believe now. The Lord bless you.
Ngoku, Uyakholelwa ngenhliziyo yakho yonke kwaye iyakusuka ize imke. Uyakholelwa ngoku. Inkosi kusikelele.
How do you do, sir? I am a stranger to you. And you're a stranger to me.
Unjani mhlekazi? Ndingongaziwayo kuwe. Kwaye ungongaziwayo kum.
It's begin visions now I see. Looks like a whole house is just getting light, like kind of a whirl, like going around.
Kwaye iyaqalisa imibono ngoku. Ndiyabona ikhangeleka ngathi yonke into iyaqalisa ukukhanya nje ngohlobo lokujikeleza ukujikeleza iyabona.
But you believe that the Lord Jesus could reveal to me what you're standing there for? You believe it? He would. I believe that also.
Kodwa ingaba uyakholelwa ukuba inkosi uYesu ingatyhila kum ukuba yintoni oyimeleyo phaya? Uyakholelwa ukuba uyakuyenza? Ndiyakholelwa ngokunjalo.
I'm just speaking to you to contact your spirit. Exactly is what I'm doing it for.
Ndithetha nje nawe ukuqhagamshela umoya wakho ukuchanekileyo koko endiyenzela ngenxa yakho.
See, I don't know you, so it's got to be something besides me doing. I've got to get myself just so completely away from myself that he does it himself. You understand?
Yabona, andiyazi. Ifanele ibe into ethile ngaphandle kwami iyenze. Ifanele ndizikhuphe ecaleni nokupheleleyo kum ukuze akwenze ngokunokwakhe uyaqonda.
Now, one thing, you're suffering with a tremendous nervous condition. And this nervous condition has been for some time.
Ngoku, into enye, ugula ngengamandla imeko yobuphakuphaku. Kwaye le meko yobuphakuphaku ibe ikho ithutyana.
That's right. And that nervous condition has caused you having a high blood pressure also. And you've had a stroke. That's it.
Injalo lonto. Kwaye obu buphakuphaku ubukubangele waba neqondo loxinzelelo lwegazi oluphezulu kana njalo kwaye unokushwabana kwelungu lomzimba. Yilonto.
So you've either been a preacher or you are a preacher. Now you are a preacher. I've seen you stand in the pulpit.
Yicho. Ube mhlawumbi ungumshumayeli okanye ungumshumayeli. Ngoku ungumshumayeli ndikubona ume epulpitini.
Then have faith in God and that nervousness will leave you. All ministers have that. You'll get all right. Go back to your pulpit and obey God and stay true to that word. Jesus Christ.
Ngoku yiba nokholo kuThixo kwaye obo buphakuphaku buya kumka kuwe. Bonke abalungiseleli banako oko. Uya kuphila. Buyela epulpitini yakho kwaye uthobele uThixo uze uhlale unyanisekile kwela lizwi uYesu Kristu.
You believe your back trouble left you sitting in a chair? Do you believe it? All right, so then just keep moving on and saying thank you.
Uyakholelwa ingxaki yakho yomqolo imkile kuwe uhleli esitulweni. Uyayikholelwa. Kulungile. Mhlekazi, ngoku qhubeka nje unyakama usithi enkosi kuwe nkosi.
Come, man. How do you do? You believe me to be his servant?
Yiza nenekazi. Unjani? Uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe?
All right, do you believe that lady's trouble, female trouble, is going to leave you?
Amen.
You do? Then go ahead. Thank you.
Amen.
Kulungile. Uyayikholelwa la ngxaki yobunenekazi, ingxaki yobubhinqa iza kumka kuwe. Uyayenza ngoko qhubekeka uthi enkosi kuwe nkosi.
Kidney trouble, back trouble in your back. You believe that God will heal you and will make you well from that?
Thank you, Lord.
You believe that he'll make you well? Right. Take on your role.
Ingxaki yezintso, ingxaki yomqolo, kumqolo wakho. Ingaba uyakholelwa ukuba uThixo uya kukuphilisa kwaye uyakwenza uphile kokuya. Uyakholelwa ukuba uya kukuphilisa. Kulungi, thabatha yakho.
Come, lady. I'm a stranger to you. If I didn't say nothing to you at all, would you believe that the presence of God is here to heal us? You would.
Yiza nenekazi. Ndingongaziwayo kuwe. Ukuba andithethanga nto kuwe, konke konke. Ingaba uyakukholelwa ukuba ubukhona bukaThixo bulapha ukuza kuphilisa abagulayo? Uyakuyenza?
What if you do your stomach trouble? I done told you. See, it's gone.
Thank God. Oh, thank you. Oh.
Kuhle. Ukuba uyayenza ingxaki yakho yesisu, ndigqibile ukukuxelela. Uyabona, imkile, ndikuxelela. Uyabona.
How do you do, sir? God lives in the heart, and your heart's been showing up here lately bad.
Unjani, mhlekazi? UThixo uhlala entliziyweni, kwaye intliziyo yakho ibe ibonisa apho kakubi.
You believe he'll make it right? Go on your road and believe it. God bless you. He'll make it.
Ingaba uyakholelwa ukuba yena uya kuyenza ilunge, hamba ngendlela yakho kwaye uyikholelwe. UThixo wakusikelele. Uyakholelwa, uya kuyilungisa.
You're nervous because you have a stomach trouble, a peptic ulcer bothers you after eating. You believe it's all gone now? Go get yourself something to eat.
Uphakuphaku, kuba unengxaki yesisu, isilonda esingaphakathi kumjelo wethumbu, iya kukhathaza emva kokuba utyile. Uyakholelwa yonke imkile, hamba uye kuzifunela into yokutya.
It's hard for you to get up. The back's been bothering you so bad. It won't bother you no more if you'll believe it, will you? All right, go on. May the Lord Jesus make you completely right.
Uhlobo olunzima lokuvuka, umqolo ube ukukhathaza kakubi kakhulu. Awusayi kukuhlupha kwakhona. Ukuba uyayikholelwa, ingaba uyakwenza njalo. Kulungile, qhubeka kwaye yanga iNkosi uYesu ingakuphilisa ngokugqibeleleyo.
What are you so nervous about? Just go on and say, I ain't gonna be nervous no more, and you won't be. All right, sir.
Yintoni wena uphakuphaku kangaka malunga nayo? Qhubekeka nje uthi, andizukuba phakuphaku kwakhona. Kwaye akusayi, hamba ukholelwe, kulungile mhlekazi.
Come, lady. Now, Ethiopian woman, white man, just exactly like something like it met in that day, Jesus.
Yiza nenekazi, ngoku, umfazi womTopiya kunye nendoda emhlophe, kanye njengohlobo lwento ethile efana leya yahlanganayo ngalamini uYesu.
They had a segregation like they used to have in the South, but we don't have it anymore. Jesus let them know that all people was God's people. There was no difference. Where should you are Samaritan?
Babe nocalucalulo, njengoko babeqhele ukuba nalo ezantsi, kodwa asisenalo. UYesu wabenza bayazi ukuba bonke abantu ngabakaThixo, kwakungekho mahluko, yabona, nokuba wayengumJuda okanye umSamariya.
Now, if God doesn't help you, pretty soon that arthritis will cripple you up.
Ngoku, ukuba uThixo akakuncedi kwamsinyane okwakudumba kwamalungu omzimba, kuya kukukhubaza.
But do you believe he's going to help you make you well? Just as the woman did, go on your own and tell your people what great things God has done for you.
Kodwa, uyakholelwa ukuba yena uza kukunceda, akwenze uphile, njengoko umfazi wenzayo. Hamba ngendlela yakho, uze uxelele abantu izinto ezinkulu uThixo akwenzele zona. Kulungile.
Now there is a surgeon ready to scoot out a knife.
Ngoku, kukho ugqirha ongumhlinzi ukuthatha imela.
Just a moment. It wasn't this woman. Just a moment. Everybody reverent now. It's Satan tried to do something.
Nje umzuzu. Ibingenguye lo mfazi. Ngoku, nje umzuzu. Wonke ubani ahlonele ngoku. NguSathane uzama ukwenza into ethile.
There it is. Tumor. Tumor. Both of you. Try. You got tumor. She's got tumor. And that devil screaming for help from one another.
Nansi apha. Ithumba. Ithumba. Nobabini. Injalo londo. Unethumba. Unethumba. Kwaye ela demon likhala lifuna uncedo kwelinye.
But the Holy Spirit's screaming too. Who are you going to believe? Yeah, all right. Get up out of that cot, lady. Raise up out of that stretcher.
Kodwa, umoya oyingcwele uyakhala nawo. Kubani oza kukholelwa kuye? Yena, kulungile. Phakama uphume kulo mandlalo wokunqenqa, nenekazi, Phakama usuke kwelo khuku. Phakama usuke koko. Kwaye ukholelwe. Hamba. Kholelwa yena ngoku. Amen.
You believe? All things are possible. Do you believe? How about you, the audience?
Ingaba niyakholelwa. Zonke izinto zinakho ukwenzeka. Ingaba uyakholelwa. Malunga nantoni nina esihlweleni.
Let us stand on our feet right now. Right now is the time to do it. Let every person stand on your feet right now. Give God praise. Raise up your hands. Thank you, Lord Jesus. We praise you for your greatness and your healing.
Masiphakameni ngeenyawo zethu kanye ngoku lixesha lokuyenza makati wonke umntu uThixo anisikelele makati wonke umntu aphakame ngeenyawo zenu kanye ngoku nikani uThixo udumo phakamisani izandla zenu enkosi kuwe Nkosi uYesu sidumisa wena ngobukhulu bakho nokuphilisa kwakho abagulayo.